Ngiyabonga kakhulu impela mfowethu uphi ufuna ngithi lokhu ngokokuqala kimi ukuba sepulpiti izinyanga ezintathu futhi ngiyakukhumbula kokuqala ngibe naye phezulu ukuba fakaze wathi into yokuqala nginovalo nginalo nami ngishe iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu ngisenkonzweni futhi lesi ngeside kunazo zonke engizihlalile ngingekho epulpiti selokhu ngaba senkonzweni ngidinga ukuphumula okuncane ngakho umfowethu muzi nami nabanye babazalwane lapha besizohambweni oluncane lokuyozingela futhi sesiphumule manje nalona ngumhlangano wami wokuqala selokhu ngicishe lulunye kuSeptemba futhi kuyinto ethize inkonzo yinto odingeka uthi ukuhlala nayo futhi manje ngibacele ukuba bacishe leyo feni noma babone ukuthi bangayicisha yini ngoba ngiyazi ukuthi kulukhuni ukuzwa futhi kulukhuni ngiyazi uma omunye nikeza ubufakazi babo kwakulukhuni kimi ukubezwa nizwa kahle nonke manje na kuhle ngiyazi ukuthi ukuma usondele kwelo mpopo baze balungise leyo
This is certainly a grand
Ngela ngempela yinhlanhla enkulu kimi ukuba ngibonga ngempela kumphathi sihlalo nasemkhandlini wezikhulu zesonto ze Full Gospel Businessmen lapha eYuma nakubo bonke befundisi Lona abaculi abakahle lapha belapha phezulu emsizweleni embalo edlule ngithanda kubezwe emhlanganweni lokho bekuguhle ngempela bengingimangala nje ngingathi becula ukuthi ngabe uJohn ngibonile yini futhi ngethemba ukuthi ngibonile futhi ngakho ngiyezwa ukuthi nisemvuseleleni lapha inkosi nibusisa kakhulu mfowethu nodade wethu lapho likhonza Ngoba bonke abangani bami ePhoenix nezindawo ezihlukene lokho yinokusuka ngale eCalifornia futhi ngifuna kusho izwi nje ngemikhandlu yezikhulu zesonto Uma ngifika kubantu bekuPentecost ngangizihlakala sePentecost ngiyazi ukuthi kwakukhona ibandla lePentecost ngangiyimissionary baptist ngangemukela ubhaptizo kwamoya ngcwele futhi ngathola ukuthi kwakunabanye abantu ababekholwa yile efanayo engangikade ngiyemukela futhi babeyemukela eminyekeni ngamashumi amane ngingakayitholi ngakho ngangilowo nje njengoba uPaul asho ngiyakholwa ngingazama ukusho kanye naye kodwa uhlobo lokuthi oza lekungakabi isikhathi kodwa abazalwane bami babonakala becabanga ukuthi ngangichezukile ngithe kuba ngasekuphelelene kujulile njengoba sikubiza kanjalo kodwa ngangazi ukuthi ngalemukela ukuthize manje ke isihlakalo sami sasinjengoba nje babenazo lapho futhi yileyo ndlela engikuthanda ngayo lokho futhi kodwa ngenkathi ngifika phakathi kwabo ingxenye ephula enhliziyo ngakho ngatshela ukuthi basebetha bahlakazeke nje emahlelele ehlukene njengoba ibandla lami lebaptist lalinjalo futhi ba ngangicabanga ukuthi lalilodwa nje libizwa ngePentecost futhi kwakuyilo kodwa ngithola ukuthi kwakunamahlelo ehlukene amaningana awo Ngakho manje wonke kahle ngazi yamanye amadoda kahle kwedlula wonke sengake ngahlangana nawo empilweni yami yayikulawa amaqembu futhi aye kusobala amahlelo ehlukene nomcawu wami wonke ukuthi sifanele sibe muye enhliziyweni noChrist futhi ngizange ngijoyine naliphi ihlelo lawo elithize ngadlala nje phakathi kwawo futhi ngizama ukubamba izandla zombili nazo zonke izandla futhi ngithi singabazalwane Asi singale sibone izinto ezincane ezihlukile kwelodwa kwelinye kodwa ngaphandle kwakho konke lokho siseselokhu singabafowethu ngoba sizala ngumoya ofanayo singumndeni kaNkuluNkulu manje ke ngenkathi sobabhizinisi abangamaChrist Full Gospel Businessmen lomkhandlu wezikhulu zesonto ngangiphakathi nemihlangano yokuqala nomfowethu Shakarien Ngamazi ngabanga ukuba kube khona inhlangano noma ukuphila kumiswe ngangicabanga ukuthi kwakuyinto enkulu futhi kube ngumnyango ovulelwe mina ukuba ngihambe amazi ngamazi nale Full Gospel Businessmen lapho ngezinye izikhathi ukuthi uthole iqembu labefundisi ngesinye isikhathi baba nomuzo omncane ngokumelana nelinye iqembu ngoba omunye esho into ethize lokho akukho ndawo zonke kodwa sikuthola kwabendawo Njengokufana uma ibandla lilodwa lizokuchaza elinye lizokuhlanganisa nalutho nalo. Kodwa ke-Full Gospel Businessman bekungumnyango ovulele mina uma bengena khona-ke ngithola bonke abazalwane bami ndawonye futhi singahlanganyela mhlawumbe belusa ababili bangahle ukuba babe nomuzwa noma ukuthize. Lona kube ngumnyango omkhulu ovulekile futhi-ke hambe amazwe ngamazwe ngenzela bona manje iminyaka ngikhuluma emikhandlini yezikhulu zabo zesonto. Futhi iHuma ayinalo idolobha elikhulu kakhulu nakuba ngicabanga ukuthi inkulu kakhulu kunalelo ngivela kulo iJeffersonville e-Indiana. Kodwa ngihlangane nomphali sihlalo wenu lapha ube nabehlukene bomkhandlu wenu wezikhulu zesono futhi ngicabanga ukuthi ninethuba elisi mangalizwe lapha. Bengicabanga nje kuloku busuku lapho ngihlezi lapha futhi ngabuka labo bantu niyazi masinya impela sizophelelwa yile nhlanhla umkhandlu wamabandla omhlaba masinya uzosigwinya. Ngicabangela kutheni iningi lelezi jameli zami kuloku busuku lenziwe amaPentecoste namaBaptist ne-Church of God nabo abangaphandle kwalo mkhandlu wamabandla omhlaba. Futhi futhi bonayi lokho nje abadlalele kukho futhi lokho iBhayibheli lathi bayokwenza futhi siyaxwayisa ngalokho ngakho masihlale sicacile kukho futhi ngakho njengoba bekukhuluma kulobu busuku ngakho eculweni ngokufika kwenkosi yokuseduze ngasho ukuba kusondele kakhulu kunoma sicabanga ukuthi kusondele futhi ngicabanga ukuthi kungenkali sihlangana ndawonye nalolu hlobo lwenhlanganyelo lwenza ukuthize kithi ukusidonsela eduze komunye nomunye. Futhi njengoba sisondelana kakhulu komunye nomunye sisondela kakhulu futhi kuNkulunkulu ngokuba uJesu wathi nikwenzile kwabancane kwalabo abancinyane bami nikwenzile kimi. Ngomfana omncane phakathi lapha ndawo ngiyacabanga uJoseph nginobhili ehlezi lapha madodakazi amabili ehlezi emuva lapha nonkosikazi. Manje uma noma ubani benokuthize kwaku benifune ukwenza kahle ngempela bengingakuqoka kakhulu ukuthi beningakwenza ebantwaneni bami kunokukwenza kimi. Futhi ngakho ngizwa mhlawumbe njengomzali futhi ungumthombo wobuzali ngicabanga ukuthi yileyo ndlela uNkulunkulu ayizwayo uma singasimkhonze njengoba sikhonzana omunye nomunye simkhonza kanjalo uNkulunkulu. Futhi sazi lokhu ukuthi kuyiqiniso khona-ke ngicabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi uma lo mkhandlu wezikhulu zesonto uhlangana umi phakathi kokwevangeli akukho ngempela sifundise sithile iFull Gospel Businessman simele bamele nje ivangeli igcwele futhi uma umuntu ehluka lokho kulungile ngokuphelele kulungile sinenhlanganyelo noma kanjani. Ngakho ngicabanga ukuthi bekungaba yi uma ngingahle lapho kuleli dolobha ngiyakholwa uma lo mkhandlu wezikhulu zesonto uhlanganile uma bekukhona noma yiphi indlela engenzeka empeleni bengiyoba lapho futhi ngibe nawo wonke umuntu lapho bengingafike lapho kunjalo ngoba yinto esiqinisayo ndawonye. Ngihlale eTucson futhi ngikhuluma ngokuqhubekayo kulo mkhandlu wezikhulu zesonto ngaso sonke isikhathi futhi ePhoenix selokhu ngathi uthele eArizona ngisePhoenix ngaso sonke isikhathi uma ngithola ithuba lokuhamba futhi ngiye ePhoenix ngoba futhi ngizama ukuletha omunye nami ngimeme omunye ngithole befundisi futhi bathi awu uyabona futhi Branham asiwenzi ngithi akunandaba ukuthi asihambe nami hamba njengomngane nami futhi nje ubafikise lapho kancanyana lokho kuphela okufanele ukwenze futhi bathola ukuthi yonke inhliziyo yomuntu ilambele inhlanganyelo futhi zifanele ngabe senza ngaleyo ndlela kuyisibonakaliso esikhulu sesikhathi sokuphela. Unkulunkulu ubusise lo mkhandlu wezikhulu zesonto kwangathi kwangathi kungaba khona inkosi uJesu ize ifikele ukusemukela phezulu enkazimulweni umkhuleko wami. Manje niyalukhumbula uhambo lwami lokuqala ngidabule Yuma ngakigibele imodeli T4 eyayikwazi ukwenza mamayela ngamashumi amathathu ngehora. Bengicabanga lapho ngishayela namhlanje ngiselokhu ngithembekile kwi-Ford ngisenayo futhi ngangikenalutho olunye ngaphandle kwaleyo. Kodwa manje ngibadayiswa Ford manje lokho akusikho kuvimba lokho nebo. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi yayikwenza kanjani leyo Ford. Abaningi benu bazalwane abathi ababe ngontanga yami uyayikhumbula i-Model T endala lokhu kwakungo-1927. Ufanele ubuke kahle ngempela kungenjalo wawungeke ithole iHuma uma wedlulile yayincane kakhulu futhi selikhule ngempela. Kodwa indlela engangijola ngayo amamela ngamashumi amathathu ngehora kwi-Ford yami yayihamba amamayela ayishumi nanhlanu ngapha ayishumi nanhlanu ngapha. Ngakho ngihlanganise nganginamamela angamashumi amathathu ngehora nawo onke amabhambi ami nokunye nokunye.
Yuma
isikhulile leli bandla elinenkazimulo ukuthi silwela lokhu kukholwa okumangalisayo. Ngiyabonga mfowethu, noma ngabe ubani owenze lokho isikhulile nayo futhi siyabonga lokho. Inkosini ibusise nonke. Siyethemba uma ningaba eduzane noma yimuphi wale mihlangano ngino nomkhandlu ezikhulu zesonto ePhoenix ukuba ngikhulume kuwe ngesonto ezayo futhi ngesonto elilandelayo eFlagstaff nangomzombuluko olandelayo zingamashumi amabili nanye yidili lokudla eTucson nonke niyamenywa. Futhi inkosi ivuma ngifuna ukukhuluma eWestward Hall eMall ehotela endlini yokudansela. Ngiyakholwa kuqala ngabubi ubusuku lokho na? Ngesentambama ziyishumi nesikhombisa inkonzo encane nje yobuvangeli. Ngithemba ukuthi laba baculi baseduze kusondele kulesi sikhathi kusisiza futhi sizoba lapho ngaleyo nkathi kuze kube olwesithathu. Ngicabanga ukuthi kungesona ntambama futhi senza lokho ngoba ngeke saphazamisa noma yiziphi izinhlelo zamabandla. Manje ke ngomsomluko nangolwesibili bese kuthi ke ngolwesithathu sisera eWest iRamada Inn bese kuthi ke ngolwesine siqale eWestward Hall kuyikhona
conventions over at the Ramada Inn.
Ngungujele siphelile eRamada Inn ngakho siyojabula ukuba nani noma ngasiphi isikhathi.
Before we turn to this book,
manje ngaphambi kokuba sibhenge kule ncwadi asikhothemise ikhanda ethu umzuzu nje futhi sikhulume nomqambi. Manje amakhanda ethu ekhotheme othulile lapho uNkulunkulu asithathe khona futhi uma uJesu elibala sifanele sibuyele emuva ngaleyo ndlela ngolunye usuku. Nje selokhu ngibele lapha nginomlayezo ovela eMpumalanga ukuthi inenekazi elincane ebengilazi liyintombazane encane egama lingu-Edith Wright ledlulile kuyohlangana noNkulunkulu kule ntambama ngelesithathu ngqo. Sifanele sibuyele emuva. Uma ukhona lapho ongathanda ukukhunjula emkhulekweni ungasiphakamise nje isandla sakho kuNkulunkulu. Kunkulunkulu akubusise.
Heavenly Father, as we
Baba sezulwini njengoba sijabulele kakhulu lihlanganyele kahle ngokucula, oh ukuthi uyidudumisa kanjani inhliziyo yami ngenkathi ngizwe lelo cilo. Ngabe uJohn ungibonile
Father
Baba, ngiyethemba ukuthi zonke siyoba lapho ngamunye wethu futhi sikhothamele manje ngasothulini futhi sikhuleka ukuthi uyakwemukela ukubonga kwethu nokuphenduka kwethu nomkhuleko wethu ngamunye.
Now we turn to your word, the sacred part of the meeting.
Futhi manje ziphengezweni lakho ingxenye engcwelisiwe yomhlangano ebonakala ungcwelisiwe kakhulu kunawo wonke ngoba siyazi ngalesi sikhathi siphathelene nabantu kubaholela eqinisweni kuKristu nasezwini okunguKristu. Futhi siyakhuleka ukuthi uzosivulela izwi asesenele Nkosi, kodwa wena wenele konke. Ngakho ngiyakhuleka ukuthi uzobusisa imizamo yethu ebuthakathaka futhi kwangathi kunobubusuku singazithola nendawo yethu ezweni likaNkulunkulu. Sibe khona Baba, futhi sizokunika wena udumo ngokuba siwucela egameni likaJesu. Amen. Manje lokhu kumnani ngempela kuba lapha. Nginamanothi ambalwa lapha ngicabange ukuthi ngizothathisela kuwo okwemizuzu embalwa njengoba ngingacabanga ukuthi sivunyelwe ukugcina leli hole isikhathi eside kakhulu kusihlwa. Futhi ngithi ukuba futhi phakathi kwabantu bamaPentecoste ngithi kuneza niyazi. Ngiyakhumbula nginitshelile mhlambe ngenkathi ngiqala kubona umfundisi wePentecoste kwakungumfundisi Robert Daughtry evela eSt Louis. Ngiyangabaza noma ukhona yini omaziyo. Ngibubonile ubufakazi bentombazane yakhe encane encwadini. Waye yaphiliza emdanseni waseSt Vitus futhi yayikade iyekiwe futhi ngahlangana kanjalo kokuqala nabantu bePentecoste. Futhi lokhu ngahamba kumuzi eShumayela futhi hey wow wayekwazi ukushumayela wayengalini ngisho lutho. Futhi wayeshumayela azathi ngu ngaphandle komoya ovunguzayo futhi abehlaza ebusweni futhi amadolo akhe hayi yokugoba ndawonye futhi uyocisha shaye kwiphansi futhi yabamba umoya impela buye enyuka eshumayela futhi ngacabanga hey angeke nje ngicabange ngakho ngokushesha unjalo ngifanele nje ngithi kutshela isikhathi sami ngithi kunetha futhi sengigugile futhi niyazi ngingagaqagaqa ngakho ngiyethemba nizokibekezelela imizuzu embalwa yinye kuphela into eqinisekile engingaziyo ukuthi yayisoze yehluleke futhi lelo yizwi lakhe amazulu nomhlaba kodlula kepha yizwi lakhe lisoze lehluleka.
Let us turn Lako, now.
As if you imagine, umona le pepe lako futu tando ufunde kulo, enwa diniga Isaiah, isa chugo sama shume amatani na tatu siga Isaiah. Dizo tando ufunde logu nje uwaka, kutola indigimba uwaka ngigichu kweskashana.
Gubano
akolo gesi kuzwili, ngale nkosi ambulele bani na. Ngokuba iyokhula njengehlumela phambi kwayo nanjengempande emhlabathini owomileyo yayingenasimo nabuhle nalapho siyibuka yayingabukeki ukuba siyifune idelelwe ilahla ngabantu umuntu wenhlupheko elejwayele uhlupho yeyizwa enjengosithezelo ubuso ngabantu yeyizwa asiyishayanga nto yalutho. Kepha yazithwala izifo zethu, yabuthatha ubuhlungu bethu, kodwa thina sathi ijezisiwe, ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe. Kodwa yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu, umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwayo, ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. Thina sonke sidukile njengezivu, yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe. Inkosi yehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Yacindezelwa kepha noma yathotshiswa ayivulanga umlomo wayo, njengewundlu elayiswa ekuhlatshweni, nanjengemvu zithule phambi kwabagundi bayo, ayivulanga umlomo wayo. Yasuse kuboshweni nasekwahlulelweni, ubani oyakusisho isizukulwane sayo na, ukuba yanqunywa ezweni labaphilayo, futhi ngenxa ishaywa ngesiphambeko sabantu bami. Ithuna layo yalenza kanye nababi, yayinabacebileyo ekufeni kwayo, ukuba ingenzanga indluzula kungekho nankohliso emlonyeni wayo. Nokho inkosi yathanda kuyishaya nokuyidabukisa lapho uyakuwenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wesono iyakubona inzalo yayo yenze izinsuku zayo zibe ziningi nentando yenkosi iyakuphumelela esandleni sayo. Ngokuhlupheka komphefumulo wayo iya kukubona yaneliswe, ngokwazi kwayo inceku yami elungileyo iya kulungisisa abaningi ithwale isono zabo. Ngalokho ngiyakuyabela kanye nabakhulu, yahlukanise impango nabanamandla ngokuba yawuthulula umphefumulo wayo ekufeni. Yabala kanye nezelelesi, yathwala nokho izono zabaningi, yakhulekela boni. Ngithanda nje ukusho lokhu okwendikimba encane nje, ngithanda ukuthatha indikimba kusukela lapho njengokuthi uphisi wobuciko odlula konke okhonjiwe kaNkulunkulu. Manje lena kuzoba impela yindikimba ukuyifunda ukuphakamisa uphisi wobuciko odlula konke. Kodwa uma siwubuka njengoba singacabanga lokho kuzoba enye into, kodwa uphiso obuciko odlula konke ngoba kwashiwo safihla ubuso bethu kuyo futhi kwakungekho butho ukuba simfise. Futhi izikhathi eziningi lokho besingakubiza kuphiso obuciko odlula konke ngenkathi uNkulunkulu engeza ukuba nalutho ngakho. Ngoba ukuhlakanipha kumuntu kungubuwula kuNkulunkulu, kodwa ubuwula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kuningi kunakho konke ukuhlakanipha komuntu. Futhi siyabona phakathi lapha ukuthi uNkulunkulu sinikeze isithombe sokuthize. Ngingathanda kuzama kuletha lesi sithombe phambi kwethu njengoba ngiqonda ukuthi kungahle kube isikhathi sokugcina ukuthi abanye bethu ukuba sike sihlangane ndawonye, singahle singaphinde sibonane njengoba sibonana manje. Ngakho uma sibuthenela lenhloso hayi ukuba sibonwe noma sizwiwe kodwa sibe nayo inhlanganyelo yethu komunye nomunye njengoba siphakela lokhu kudla kumangalisayo kulobu busuku nokuvundla itafula njengoba siyondlile imizimba yethu inyama. Futhi manje sizothanda uNkulunkulu ukuba ondle umphefumulo wethu ngemane yakhe efihliwe kuphela yalabo baphristi ongenile endaweni engcwele engcwele uvumelekile ukudla ukudla kwakhe. Futhi uma sikaphelile kulobu busuku isiteku sethu angikholwa ukuthi ngake ngaba nedili lokudla kwamanje kuzo zonke izindawo engiyibambe kuzo imihlangano njengakulobu busuku ukuthi ngibe nophisi wesiteke umnandi njengoba besiphakelile kulobu busuku. Manje niyabo ngoba ukuthi bezifanele sibe nalokhu uma siphila ukuthize kwafanele kufe ukuze sizojabulela lesi sikhathi sihlanganyelo futhi kuqinise izimpilo zethu. Bengikhuluma nendoda eyayingophila ngemifino kuphela kungekudala futhi yathi kimi awu angivumelani nawe awu ithi ukunginika incwadi letter ibifuna ukungibona ngaseze futhi yathi Billy Branham bengihlala njalo ngikuthatha njengendoda engcwele yathi kodwa ngenkathi ngikuza uthi waba nokudla kwasekuseni ihem namaqanda wathi lokho kwangehlisa awu lokho bengingeke ngibeke isikhubekiso endleleni yayo. Manje leyo indlela yayo yokukholwa.
But I said, well, sir, if I don't
kodwa ngathi awu mnumzane uma ngingadli angiphili yathi kodwa uyabo udingeke udle ingulube futhi ubulale inkukhu. Ngathi mnumzane siphile kuphela ngento efile ngikatshala ukuthi udlani udla imifino udla isinkwa ukolo wafa uma udla umbila wafa udla ubhontshisi wafa noma yini oyidlayo ungaphila kuphela ngokomzimba ngoba ukuthize kufile ukuze uphile. Manje noma yini oyenzayo ngisho uphuza obisi igciwane noma yini nifanele niphile ngento efile futhi ufakazisa kuphela ukuthi uma sizofanele siphile le mpilo yemvelo futhi kungenziwa kuphela ngento efile okuthize kwafanele kufe ukuze siphile phakade lokho uJesu Kristu ukuthi uNkulunkulu wasinika njengesihlengo. Futhi manje ngesikhathi ngiqala ukuhlangana nabantu bamaPentecoste ngaye eCalifornia nje ukujoyina isifundazwe lapha ngaphesheya kulomfula futhi ngangiseLos Angeles ngikaze ngiphile kulezo zinsukuza leli nenekazi elidumile lingumfundisi uNkosikazi Sample uAmy Sample McPherson. Ngafanele ngihlangane nendodana yalo uRolf umnumzane ohlempekile ongumKristu nomkakhe nomndeni wakhe bangabani abathandekayo impela nodokotela T-Ford nezinye eziningi izisebenzi zase-Angelus Temple. Futhi ngashumela ijubhili lamaPentecost ijubhili leminyaka engamashumi amahlanu lapho iminyaka embala edlule futhi impela ngaba nesikhathi esimangalisayo. Ngakho ezinhlonipheni zalona wesifazane ohlezi phambili njengesibonelo njengoba enzile zokuzama okwakhe ukwedlula konke nokwethulo okwakusenhlizweni yakhe ngamvalelisa ukuya ethuneni lakhe enhle eForest Lawn. Futhi ngama lapho ngakhumule isigqoko sami futhi ngakhothamisa ikhanda lami futhi ngabonga uNkulunkulu ngempilo nodumo yalencekukazi encane. Ngacelwa-ke yiqembu labantu enganginawo iqembu labefundisa ukuthi ngingena uthathe yini uhambo oludabula eyonke iForest Lawn futhi kwingaphakathi lemotion lapho noma nikubiza ngani bengibuka izifanekiso ezehlukene ngase ngibone isidlo sakusihla senkosi ngase ngihlala. Abaningi benu kuqaphelile ngenkathi bebeka amalambu kukho isidlo sakusihla sokugcina futhi bayiza indaba yaso kodwa enye izinto ezigqame kakhulu impela engayibona lapho yengukuthi labo ngena eminyango ngikhona ukuthi kwakungaba ngasempumalanga kwakukhona isithombe siqoshwe ngetshe sikaMose sihlezi lapho lowo kwakungumsebenzi kaMichelangelo wesisibikelo sempilo ngikholwa ukuthi kwakuyizo umqobo imfanekiso lokho ngingahle ngibe nephutha endodeni ngikholwa ukuthi kunjalo uMichelangelo umqobo imifanekiso omkhulu wabumba lokhu noma umfanekiso kaMose. Futhi njengoba wayekuchaza umphelekezeli owayehamba esibonisa wathi lokho kwakungokunye kophiso obuciko obedlula konke obukhulu kunako konke uMichelangelo ake wabubumba futhi wathi kwamthala esiningi esesikhathi sakhe umsebenzi olukhulu ngazi ngikaphelani ikholo ukuthi kwakuyikho edolweni langako sokudla isithombe setshe sasibukeka siphelele sesilekile nomose nesibhebhe semithe esandleni sakhe nentshebe yakhende futhi kwakukusobala umcabango wengqondo kaMichelangelo ukuthi uMose ufanele ukubukeka kanjani mhlawumbe wayengagaza sibone isithombe kodwa engqondweni yakhe uqobo wadweba lokho ecabanga ukuthi uMose ufanele ukubukeka eyikho yendawo yaqhubeka kwathi nje angasiqede isithombe setshe futhi sonke sihlikihliwe futhi ngokuphelele wathi kuhlehla ukuba abukisise umsebenzi wakhe futhi lapho esenokugqoza kakhulu saze sabukeka kakhulu impela ayenakhe engqondweni yakhe ayesenze ngesandla sakhe sasibukeka sifana kakhulu njengazo naye yonke iminyaka ekade esilindile waze wathetheka kakhulu ugqozi wazishaya edolweni wamemeza khuluma futhi kulendawo ephukile emlenzeni idole likaMose lapho uMichelangelo washaya khona ngesando sakhe ngokuba waba logqozi kakhulu yabo kwakukhona into engaphakathi kuye ekuqaleni ukuthi wathi abesijombe sangokwengqondo salokho ecabanga ukuthi uMose wayefanele kubukeka eyikho futhi ngenkathi esebona lokho kubonakalisa phambi kwakhe yona impela into ayenayo engqondweni yakhe ayecabanga ukuthi uMose ufanele ukubukeka yikho futhi watshela lowo mbono unayo yonke leyo minyaka ngeminyaka lapho ethatha uphisi omkhulu wayetshele egwandle wayesekuqephula uphisi lapho nophisi lapho bese ekumaka phansi ngoba kwakufanele kufike ngokuphelele futhi ngenkathi sekuphelelisiwe phambi kwakhe ubone kubonakalisa kwalokho kwakusengqondweni yakhe lokho kwamenzela ukugqozi kanjalo ukuba shaye umfanekiso futhi yamemeza khuluma yonke iminyaka yakhe yokukhandleka yayisimsizini wonke umsebenzi wakhe wezalo omkhulu wawusuqediwe manje siyakubona lokho futhi ngafikela ukugqozi ngakho ngoba ngacabanga lokho ngempela umake emlenzeni okwalenzayo kimi uphisi wobuciko odlula konke ngoba nje ukuba nje kwakukade kungomunye umfanekiso omunye umuntu noma into ethize kaMose uhlobo oluthize lwesithombe umuntu othize eyekade nomqondo ngaso kodwa indoda eyayiyezo msebenzi sayenemisa kakhulu yaze sishaya nomaka kuso waseze sibe uphisi wobuciko odlula konke kimi ngoba sabonisa ngokuphelele kwakusengqondweni yakho ukuthi uMose ufanele ukubukeka kanjani. Oh, ngama labo ngadinga ngithi ukusuka emizuzu embala ucabanga ngokuthi lokho kufanele ukuthi kwakuchazani kuyo nokuthi kwakuchazani kimi ngalezo sikhathi sekufika ke emqondweni wami ngalokho engifuna ukukhuluma ngakho kini. Asikukhule manje imicabango yethu kuMichelangelo siye kumqobo omkhulu emifanekiso uNkulunkulu somandla owathi ekuqaleni lungakabibiko usuku noma kuntwela kosuku singakabibiko sithako semvele sincuyi iathomi noma imolekulu uNkulunkulu wemqondweni wakhe wayenomuntu ukuthi umuntu ufanele kubukeka kanjani ukuthi ufanele abe yini nokuthi ufanele aziphathe kanjani futhi wayefuna ukuba lowo muntu abe yingxenye yakhe ngakho wenza umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo nangokufuza uNkulunkulu wadala umuntu.
Oh, when God in the
ngenkathi uNkulunkulu ekuqaleni yenza lo phisi wobuciko odlula konke into yabonisa imicabango yakhe.
Remember there's only one form of eternal life.
Kumbulani sinye kuphela isimo sokuphila kuphakade nawe. Ngisho namagama yethu nemicabango yethu kwaNkulunkulu singakabibiko sisekela sezwe. Ngoba manje sinokuphila kuphakade futhi ukuba yiloko sifanele sibe yingxenye kaNkulunkulu.
So we have to be
ngakho sifanele sibe kakhulu impela emicabangeni yakhe ngokuba silokuphila okuphakade futhi samiselwa ngaphambili kulokhu kuphila. Namagama ethu afaka encwadini yokuphila yewundi ngaphambi kokusekela kwezwe ngokwesambulo. Manje ukuthi uNkulunkulu wayenathi ekucabangeni kwakhe, manje-ke sinokuphila okuphakade ngoba ngaleyo nkathi wasikhuluma thina sasesiba khona. Nezwi lingumcabango obonakalisiwe nje, uNkulunkulu wayenathi ekuqaleni emicabangweni yakhe. Manje futhi ngenkathi eza wajama lowo muntu wokuqala kwakuphelele kanjani, wayebukeka njengoNkulunkulu. UNkulunkulu umoya ongcwele omkhulu ufukamela phezu komhlaba futhi uphuma ezinyoni mhlawumbe nezilwane izinto ezehlukene futhi kulokhu kuza kakhulu esimweni salowo owaye kufukamela kwaze kwathi ekugcineni nakho kwenyuka uhlobo nje olulufana ncamashina lowo owayeyenza ukufukamela uNkulunkulu. UNkulunkulu wa noma umuntu wenze ngomfanekiso kaNkulunkulu. Kwaze kuthi-ke ngenkathi embeka kule nsimu enkulu njengomichangelo ubeke umse benzi wakho omkhulu wokuphila nabo bonke abaqophi bemifanekiso abakhulu. UNkulunkulu wabeka umsebenzi wakhe wezandla ensimini yase-Edeni, wamemenzela umsizi. Ukweneliseka kuphelele kanje pho kwakukhona kuNkulunkulu, waze ngisho waphumula. Kwakungukuphumula nje umsebenzi wakhe waze uqediwe. Manje-ke sekufika indaba edabukisayo yesitha. Manje qabelani, le nto eyodwa engifuna nikhumbule ukuthi uNkulunkulu wanikeza lo muntu isivikelo. Wamnika wamqinisa ngaphakathi kwezwi lakhe ngoba wabatshela ukuthi yini ababefanele bayenze, ukuthi yini ababefanele bengayenzi. Nalokho yizisekelo ezifanayo esihlezi phezu kwazo namhlanje, ukuthi yini esingayenza, yini esingeyenza. Akule ndaba ukuthi silunge kangakanani, ukuthi siya kangakanani esontweni noma senze lokhu, sifanele sizale ngokusho. Niyabo, kufanele kube njalo. UNkulunkulu watshela u-Adamu ukuthi yini ayengayenza nokuthi yini ayengeyenze. Wambeka emva kwezwi lakhe. Kwase kuthi-ke isitha sangena ngokuthi ugiza futhi sagaqa sadabula ezindongeni zezwi likaNkulunkulu ngoba umnyango wavulelwa sona futhi sawona lo mfanekiso esonweni. Leyo ngenye yezindaba ezidabukisa ukwedlula zonke. Ucabanga ukuthi umuntu owayenziwe ngomfanekiso womdali wakhe futhi wanikwa udonga ukuba amemva kwalo ukuthi lolozwi lalingenakwehluleka neze. Lelo yithemba lamaKristu isihlangu sakhe liyizikhali zakhe liyidwala lakhe namhlanje ngokuthi sihlale emva kwezwi lonke ikholwa. Manje awufanele neze ukusuka emva kwalelo. Uma usuka wena uvula umnyango esitheni. Uma bethi awu ngenza okuncane kwalokhu nokuncane kwalokho, uNkulunkulu ufuna wena ukuba uzehlukanise nakho konke okuthiwa yisona ngokuphelele, uzibekele yena futhi yena kuphela unenhloso empilweni yakho. Umuntu ngamunye ukuthi angekho omunye ebusweni bomhlaba ongathatha indawo yakho. UNkulunkulu unene thize yakho, wenziwe kanjalo, wenziwe ngaleyo ndlela ngenhloso. UNkulunkulu uyazibuza emsebenzini wakhe. Ngisho izinto zihlukile, sihlukile omunye nomunye. Siyaqaphela empilweni yesilwane, siyathola empilweni yesilwane sinye isilwane. UNkulunkulu wenza isilwane somthwalo njengehashe futhi limele lisebenze, nenkomazi ingumhlatshelo futhi kodwa ibhubesi nengwe yekuzulazula ehlathini ngaphandle kwanoma yikubi usebenza kanzima nanoma yini. Wenza isilwane sikhulu njengendlovu, wabeke senza umfo omncinyane njengegundwane. Manje ubani olapho ukubatshela uNkulunkulu ukuthi akenzeni nokuthi akwenze kanjani na? Ukwenza ngendlela yakho uqobo futhi wenza izintaba, wenza izingwadule, wenza izilwane, wenza amathafa, wenza uhlobo olulodwa lesihlahla, ukhuni olukhuni, usundu nokunye nokunye uyakwenza. Wenza abantu abehlukile, usipha ngamunye indawo ehlukile. Isihlahla sesundu singeke neze saba isihlahla ikhori. Isihlahla ikhori singeke neze saba isundu. Akukho muntu ongathatha indawo yakho futhi awufanele kuzama ukuthatha indawo kanoma ubani omunye ngoba ungumuntu ngamunye. UNkulunkulu noNkulunkulu unenhloso ngawe, wakwenza kanje. Wena uthi wakwenzelani na? Uyazibuza, unesizathu sakho kube ngaleyo ndlela. Kodwa sijelwa ukuthi sonke sigadwa yizwi ezulwini, sibuka imizimba yasezulwini. IBhayibheli lithi ngisho nenkanyezi eyodwa iyehluka kwenye. Kunenkanyezi Sirius nezehlukile, noMars noJupiter, zonke lezi ezehlukile ziyehluka enye kwenye. Ilanga lihluke enyangeni nenyanga ezinkanyezini. Futhi kunezingelosi, njengokuthi nje kunamaserafi namakherubi nezingelosi nezingelosi ezinkulu emazingeni, futhi ngisho nasezweni elisha elizayo, amakhosi omhlaba letha udumo lwawo emzini. Siyohlala njalo singaleyo ndlela, ngoba uNkulunkulu akasiyo iSirius neRupert Carbone House. UNkulunkulu ungowezinhlobonhlobo, wenza yedwa ngendlela eyodwa nomunye ngenye. Kodwa sifanele simkhonze ngendlela uNkulunkulu asenza ngayo, futhi sijabule, futhi sihlale emva kwezwi lakhe, futhi yileyo ndlela uNkulunkulu akwenza ngayo. Kodwa uma sitshela ukuthi isitha sangena ngalelo zwi kulokhu umsebenzi wezandla kaNkulunkulu sawona, futhi yiloko impela sikwenzayo manje, singene sinyelela ngalowo msebenzi wezandla esitha sinjalo, sizama ukusenza umkhandlo wamabandla omhlaba nomuntu ngani, umuntu akakwazi ngisho ukuvumelana nomunye. Sizokwenza kanjani umhlaba wonke ukuba avumelane nomunye umuntu na? Futhi ngokusheshe nje uma wenza lokho, sineyede sifanele sigcine sinokuzwana naye lo nguNkulunkulu. Futhi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, lezi lihlala linguNkulunkulu futhi njalo liyoba nguNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu usezwini. Lulizwi waba inyama wakaphakathi kwethu, umuntu wendodana kaNkulunkulu. Manje siyathola ukuthi emva kokuba esethole lokhu kubonakalisa okukhulu, kwakubukeka sengathi ukuba kwakunguwe nami. Futhi sasiyokubeka sonke leso sikhathi nomzamo, sasiyoyikhahlela into igumbuqele, futhi siyiyeke ihambe kanjalo. Kodwa hhayi, uNkulunkulu wayengatshali ukuthathela umsebenzi wakhe ukuba uhambe ube yincithakalo. Lolo utshali lukaNkulunkulu. Akumangalisi imbongi yathi ukuba thina ngoyiki singagcwalisa ulwandlekazi nezibhakabhaka zenziwa igephepha lesikhumba okunotshwa kulo, nazo sonke isiqu emhlabeni silusiwa, lawo wonke umuntu ngumbhali ngomsebenzi, ukunoba uthando lukaNkulunkulu ngaphezulu kungamunca ulwandlekazi lome, noma umbhali ogoqwayo ungaqukatha konke, noma kweluleke kusuka esibhakabhakeni kuya esibhakabhakeni. Ngiyalubona uthando lukaNkulunkulu emva kokuba umuntu esewile futhi ngama wavula umnyango esitheni, futhi siyangena futhi samona, futhi sabeka ukufa phakathi kuye. Noma kunjalo uNkulunkulu wayengathandi ukuba lokhu kwehlulwe. Wedla wayesephinde kuqala konke, futhi wayezokwenza lowo muntu futhi wabekwa dama esivumelaneni, yenza lokhu futhi hayi lokhu, lokhu futhi hayi lokho, ungathindi, ungaphathi, unganambithi. Kodwa siyathole ngenkathi eqala futhi waqala ngo-Abrahama, futhi ku-Abrahama wamqala ngesivumelwane esingenambandela. Hayi ukuthi uma uyakwenza nginakho, sengivele ngikwenzile, ngikubusisile wena nenzalo yakho kanjalo njalo emva kwakho. Kwakuyisivumelwane esingenambandela, waqala ngo-Abrahama umsebenzi wezandla zakhe, futhi manje ngesivumelwane sakhe esingenambandela. Manje ke uma sithola wesakela ku-Abrahama futhi umnika isivumelwane esingenambandela ngesithembiso, wayesefika-ke kokhokho, sifika ngokulandelayo eTestamenteni Elidala, njengoba sehla lapha waveza obala isisekelo somsebenzi wakhe. Manje sino-Abrahama, u-Isaka, uJakobe, uJosefa, okhokho abane. Manje u-Abrahama wayemele umsebenzi wokukholwa, ukukholwa, ngoba u-Abrahama wayengukukholwa, wayenokukholwa okukhulu, ngoba akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa. Lapho bengisingathi ukufika emnyombweni naye yonke into imelane naye, wayelokhu ebambelele kuNkulunkulu. Manje ke sino-Isaka, owayeyindodana ethandekayo, owayemele uthando, ngoba u-Abrahama isifanekiso sikaNkulunkulu, njengoba Isaka wanikelwa uGenesisi yamashumi amabili nambili. Sithela ukuthi wathwala izinkuni, wenyuka iqhuma, futhi yonke into yafanekiswa uKristu, yambikezela. Kwaseke kufika inqama futhi yanikela esikhundleni sakhe. Manje lokho kwakungukukholwa, uthando, noJakobo ukuchaza umqineli, nalowo ngumkhohlisi. Futhi siyaqonda ukuthi impilo kaJehova ngempela yayimela umusa ngoba kwakungumusa kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kunoJakobe. Manje-ke kufika uJosefa, akukho lutho olumelene noJosefa, wayengophelelisiwe umprofethi kaNkulunkulu owavela phakathi kwabafowabo futhi wazondwa ngaphandle kwesizathu futhi wathengiswa futhi ngandlela zonke impilo yakhe yabikezela impilo kaJesu Kristu. Weza kwabakho ukuqoba, wabakho ukuqoba bememukelanga. NjengoJosefa wazola kwabafowabo, waphoza emgodini bethi ufile, wakhishwa waphakanyiselwa ngakwesokunene sikaFaro. Futhi ngenkathi esuka esihlaleni sobukhosi bashaya icilongo yazini wonke amadolo ayeguqa nakuJosefa. Sithola ukuthi uJesu wathengiswa cishe impela ngenani elifanayo uJosefa athengiswa ngalo, wakhishwa emgodini futhi wenyukela ezulwini uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Futhi uma efika evela kuleyo ndawo icilongo liyokhala wonke amadolo ayeguqa nazo zonke izilimi ziyomvuma ukuphelela. Lokho kwakungukukholwa, uthando, umusa nokuphelela. Manje-ke kufika umsebenzi womzimba walowo mfanekiso omkhulu oqoshiwe, wenza umsebenzi womzimba ngabaprofethi. Baprofethi kwakungumsebenzi womzimba. Kwase kuthi-ke ekugcineni kwafika inhloko yalo mzimba omkhulu eyayinguKristu uqobo lwakhe. Bonke abaprofethi babemusho ngaphambili, wonke umsebenzi wesisekelo wawumusho ngaphambili, kusuka le ensimini yaseyideni, kusuka kuze impela isikhathi yakuqala ngazo. Ngiza kukubeka ubutha phakathi kwenzalo yakho nenzalo yenyoka enobuqili. Futhi sithola ukuthi waqala lapho, futhi wenyukela kokhokho wangena kubaprofethi, futhi uphuma lapho kanye, futhi ubone ukubonakalisa kwakho uqobo ngenkathi umuntu oyedwa ezalwa emhlabeni zalweni sowesifazane. Lowo kwakunguphisi wobuciko odlula konke kaNkulunkulu, kwakuyindodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Isizathu sokuthi wayenguye ngoba wayeyizwi ngokupheleleyo. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, nolizwi wenze inyama wakha phakathi kwethu. Manje siyabona kubonakalisa kuye ukuphisa wobuciko odlula konke ophelele. Wayephelele kakhulu njengoNkulunkulu, waze wathi, uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ningangikholwa, noma ngingeke nangikholwa na, kodwani imisebenzi ngokuba ifakaza ngami kini ukuthi ngingubani. Ngiyakuthanda lokho. Yebo, wathi uma ningangikholwa, bathi umuntu zenzo lingana noNkulunkulu. Wathi uma ningenakungikholwa, kholwani imisebenzi engiyenzayo, futhi uma ngingayenzi imisebenzi yakho ngithumile, khona-ke aninalungelo lokungikholwa. Kanjalo bekufanele wonke amaKristu namhlanje ukuba abe nalobu bufakazi obufanayo. Uma kunelizwi likaNkulunkulu elithenjisiwe, uma izimpilo zethu zingakufaneli futhi zihlangane ncamashini nokwashiwo yizwi, khona-ke asinalungelo lokuzibiza ngamaKristu uma singazelwe ngokusha. UJesu wathi kuMarki 16:6, lezi zibonakaliso ziyobalandela abakholwayo. Niyabo, hayi ukuthi banga babefanele mhlawumbe bayokwenza, bayokwenza. Lowo ngumqobo emfanekiso owasenzayo, lelo ibandla ligwedwe lakhishwa. Lowo ngumzimba kaKristu. Manje sithola ukuthi wambonakalisa ngokuphelele kumqobo wemifanekiso. Manje wayenezwi libonakaliswa ophisini wobuciko odlula konke, futhi obizwa ngendodana yakhe uNkulunkulu u-Imanueli. Cabangani nje lokho, umuntu ezinikele kakhulu uNkulunkulu waze wazikhomba yena phakathi lapho kulowo mzimba, futhi waba yena noNkulunkulu baba munye. Mina nobaba wami simunye, baba wami uhlala kimi. Ngenza njalo ukuthokozisa ubaba. Ukuba-ke umKristu namhlanje ubengaba lobufakazi obunjalo na, buzoba ngubhizo obucilo odlula konke khona lapha yuma esitaladini. Uma ungowesifazane owashayo phandle lapho emva kwebhavu lokuwashela, usamile loko uba ngubhisa ubucele odlula konke kunkulunkulu uma ungathi ngenza loko njalo kuthokozisa unkulunkulu nomhlaba wonke ngawubona umsebenzi kajesu kristu ubonakalisa kuwe kuyashiwo ngesinye isikhathi igolide elidala ngaphambi kokuba babe nesincibikalisi babevame ukuthatha igolide futhi balishaye umshayi wayelithatha amandiya ezinsukwini zasekuqaleni ngenkathi i-Arizona isesebusheni bayo ashaye igolide umshayi aze azibone yena okuqoba egolideni ashaya wonke umtabo okhipha insimbi wensimbi amanyela kungcola kuphume kulo umshaye aze akwazi ukuzibona yena okuqobo njengesibuke eshaya ekhipha manje lenza lokho-ke ivangeli abantu abaningi kakhulu abafuni ukuphenduphendula futhi bashawe bakhishwe awu ukudikwa ibandla kulobu busuku ngokudle ifeshini endala ukushaya kukamoya ongcwele ukukhiphe okwezwe nezinto zezwe yilokho ipentekoste ekudingayo busuku ilokho izinhlangano zethu ekudingayo kulobu busuku ngokuhle okuyimfeshini endala kushaye kokuphendula igolide kuze kuthi lonke izwe lishaye likhishwe kithi nojesu kristu abonakaliswe ake ngibe nalaba bantu abayimbijana phakathi labo kulobu busuku ngokugcwele benake ukristu nempilo yabo inikele kukristu ngingeza kuningi ngale mbijana noma unkulunkulu angeza kuningi njalo ngale mbijana yabantu laba kunoma ubungenza ngawo wonke umkhandla wamabandla omhlaba ngasembusweni kankulunkulu umuntu yedwa ezinikele ezandleni zakhe ngokugcwele lokho kuphela unkulunkulu okudingayo kodwani yabo zivume ukulala zithule futhi zidedela yena ashaye lolu hlangothi lolo hlangothi ashaye akhiphe lokhu ashaye akhiphe lokho ashaye akhiphe lo mqondo lalokho futhi adedele ukristu yabonakaliswa kithi sibona amabhayisikopu abaningi sinamathelevishini amaningi kakhulu sinezinye izinto eziningi kakhulu zokuzijabulisa zezwe ibandla aselilizela lahlekele kunambitha kwalo kubantu yingoba umoya ongcwele uyaphuma nenye into ethize ingeke kunjalo bangani ngizo zimfakazo amapentekosti ayifashile endala ukuthi ayeba kanjani nemihlangano yemikhulu yokubusuku bonke egulukungu obaba bethu nomama amashumi amane eminyaka engamashumi amahlanu eyadlula bakhululeka ubusuku bonke egulukungu abantu babewazona emgwaqeni futhi siyacabanga namhlanje uma wonke umuntu engase imbambane ehlombe ngani kukhona kungalungile kathi maye kini uma bonke abantu bekhuluma kahle ngani wadele lelo futhi wenqatshwa ngabantu futhi singumfanekiso wakhe hey man esikudingayo namhlanje ngemiye ngempela imihlangano yemikhuleko engoqobo okunye kuhlanzisise kusuka le epulipini kuya kumlini mnyango yonke indlu kuba ihlanzisiswe ngunkulunkulu shayisizwe ubonakalise umfanekiso omshaya ivangeli lisho unyayelo ngamandla okuvuka kukakristu kunjalo leli vangeli elincane lenhlaliswane esinalo sihambisana nalo futhi simbambatha lo ehlombe futhi senze lo abeyidikoli nalo abeyigosa noma enye into efana naleyo kokubili ezombusazwe ngabe kwakuyiloko impela kwenzeka enesi yeroma na sifuna ukusuka kulezo zinto amamethodist amabhaptisti ipresbyteriyani amapentekostiyani nawonke sifanele sisuke siphume kulokho ezombusazwe azisize ezebandla umoya ongcwele uzowenza ibandla futhi hayi voni lezombusazi ukuthi ubani ubani unkulunkulu wabeka ebandleni abanye abapostoli abanye abaprofethi nabanye abefundisi nabavangeli nabelusi akusibo abantu ababavotela kungena labo unkulunkulu wabeka phakathi lapho ngokubiza kukamoya ongcwele imihlangano yemikhuleko nokubekwa kwezandla nokuhlala phambi kukankulunkulu kodwa namuhla siyenze inhlaliswane yabantu inkolo yethu endaweni size icishe impela ifana nezombusazi uqobolwane ukuthi sidlala kuwo wonke amahlelo ethu si omunye angeke akhombe omunye zonke zinekucala phakathi lapho ujwela besilisa labo bangoqobo nabesifazane bangoqobo kodwa inkathazo ngicabanga ngakho singena kakhulu ohlangothini labancane ngesibalo abantu bangoqobo olufuna ukukholwa futhi ofuna amandla kankulunkulu kunabaningi kakhulu abangenisiwe njengokwesenzo senhleliswano awu lena yinto lelungileyo ingumfo kahle sinamabandla amahle sakha amabandla amahle namabandla angcono kunoma sasivamise ukuba nawo. Lokho kulungile, akukho okumelana nalokho. Ngithanda ukubona ibandla liphumelela. Kodwa mfowethu, ngiqoka kuli bona iphumelela emandleni enkosi kunokuphumelela ezintweni zezwe. Buyela evangelini futhi, buyela emandleni kaNkulunkulu, buyela emuva ePentecosti njengoba elasekuqaleni lalinjalo. Kodwa uyabo, inkathazo yakho ukuthi azifuni ukuthatha lokho kushaya. Ngasho into ethize ngene ethize nento ethize engenasimilo ibandla eliyenzayo noma enye into yehleliswayo ngayo leyo nkathi bayakwenqaba bala iminyango awukwazi ukungena yabo ngoba balomhlangano futhi bakuvalele ngaphandle basakufuni bathi uyahlanya ulahlekela ingqondo yakho. Kodwa inqobo nje uma kungu ishaka nje inkosi lokho akule ndaba kimi ukuthi noma ubala uthini kuthatha amandla kaKristu ukuguqula umuntu kuthatha amandla kaKristu ukugcina umuntu. Futhi njengoba uJesu washo ngesinye isikhathi bhekani iminduzo futhi nokho ngithi kini ukuthi uSolomoni bonke kodumo lwakhe wayengambathisile okukodwa. USolomoni kuko konke kodumo lwakhe kwakungukubonakala kobucwazicwazi akungabazeki wayeyinto enkulu ezweni nomuntu omkhulu phambi kaNkulunkulu. Kodwa ingubo yende kaSolomoni yayingenakuphila kuyo, kwakuyisiqebu sempala mhlawumbe siqunde emhlane wenu, kodwa umduze wawunakuphila. Esikudingayo namhlanje ngukuphila kukaKristu phakathi kwithi, yilobo obuhlambululayo hayi ngaphandle kukhona lokubhekiswa emuva noma isiqu sesayensi aphathelene nokusebenza kwengqondo noma into ethize. Kuthatha amandla kaKristu avukileyo kusenza sibe yilokho esifanele sibe yikho. UNkulunkulu akanalo elinye icebo nokudedela umoya ongcwele uphathe futhi ubuze ebandleni. O Nkulunkulu wayefana kakhulu impela emfanekisweni kaNkulunkulu, kwaze kwathi yena noNkulunkulu baba munye, mina nobaba wami simunye. Oh hey, ukuphila kunjepho kwakuyikho ukuba uNkulunkulu ahlale kangaka kuye, ukuthi konke ukuphila kwakhe kwakusongele kuNkulunkulu. Kumangalisi kwakuwubhizo obuciko odlula konke. Sathane ufika kuye njalo uNkulunkulu wayecabanga ukuthi wayelobhizo obuciko odlula konke. Sathane wangena phakathi kuMose wayesephula emiyalo, kodwa ngenkathi efika kulobhizo obuciko odlula konke lokho kwakungukuzikhethela kukaNkulunkulu uqoba. Amen. Wayemaze phakathi akumsizanga, wahlala ngokwethembeka kuNkulunkulu. Ngenkathi uNkulunkulu embuka futhi wabona ukuthi walingwa izinsuku ezingamashumi amane ehlane njengoMose kuzobala wonke lawo madoda ambikezela umthetho wephula. Kodwa ngenkathi efika uSathane umlingo omkhulu wazama ukumlinga, wathola ukuthi kamtholanga uMose lapho. Qhaba umnumzane wazithela emandleni kagezi ezinkulungwane ezinhlane angule izimpiko zakhe ngenkathi egxumela kulowo. Kulotshiwo washo niyabo uAdamu wathatha wedla, kodwa uJesu uAdamu osibili lobhizo obuciko odlula konke wawufikile ukuba ube ngumhlengi. Wathi kulotshiwe akusinga sodwa umuntu ayakuphila ngazo kepha ngamazwi wonke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu lapho wayelobhizo obuciko odlula konke. Yebo mnumzane, washo ke yini? Wathi kulotshiwe futhi ungabo ilinge inkosi uNkulunkulu wakho. Suka Sathane, nanko ubhizo obuciko odlula konke wolapho. Wena la, hayi ukuthi ngizolitshela ibandla lami, ngizoba namagqozo okwenza ukuthi nokuthi umbishophi uzokwenza ukuthi nokuthi. Wathi kulotshiwe. Lokho abeka uAdamu wakhe wokuqala ngemuva futhi wawa noSathane wakonakalisa. Kodwa wengeke amonakalise lo noma ngabe wayenzeni, ngangokuthi waze wa uNkulunkulu wathi lo uyindodana yami ethandekayo yizweni yonke into ninikela yonke into kuyo nina yizweni. Babemunye babengofanayo uNkulunkulu wayehlala kuyo eyenza uNkulunkulu uEmmanuel emhlabeni. Yayiyiwundla eliphelele wo uphizo obuciko odlula konke ophelele ukuhlengwa. Kwamthokazisa uNkulunkulu ngaleyo nkathi njengoba ikhelenjelo nje waba nokugqozi kakhulu ngempilo yayo. Sithola nginemibhalo ebhale phansi lapha uMarko isishiyagalolunye isikhombisa uma nifune kukufuna ukufunda ngenkathi intaba yokuphenduka esiye simo. Ngenkathi phezulu le ntabeni yokuphenduka esiye simo. Sithola ukuthi lapho kwabonakala uMose futhi lapho kwabonakala uElijah. Bese ukuthi ke into yokuqala neyazi uMpostle Petru waba lokugqozi kakhulu waze wathi basakha abadokotela abathathu lapha. Sizovele nje senze izinhlangano ezintathu ngale sizokwenza amahlelo amathathu elinye likaMose, elinye likaElijah nelinye lakho. Ezakhuluma kwavela iphimbo kulelevu lathi lo indodana yami ethandekayo ithokoze kakhulu ngayo ngizoyishayela nina izweni izokhuluma. Yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu yayiwundla iwundla likankulunkulu umhlatshelo ophelele awukaze kube khona muntu owaphila njengayo awukaze kube khona muntu esewake waphila njengayo yayiwubhizo obuciko odlula konke ophelele yafanelana nezwi likankulunkulu ncamashi unkulunkulu wekuqaleni unikeze izilaka ingxenye yale ngxenye yesikhathi nale ngxenye yaleyo ngxenye yilabo abantu dukisa khona kakhulu futhi belidideka namhlanje bazama kwakhela phezu kwento ethize yenzeka emashumini amane amashumi amahlanu eminyaka edlule si lokho kwanikezela lowo nyaka kwakuyasiza ngani uMose ukuba afike lawo nomlezo kaEnoch na kwakuyasiza ngani ukuba uMose afike lawo nomlezo kaNoah na kwakuyasiza ngani ukuba uJesu afike lawo nomlezo kaMose na niyabo futhi kwakuyasiza ngani ukuba uWesley afike nomlezo kaLuther na kwakuyosiza ngani ukuba iPentecost lifike nomlezo kaWesley na niyabona ukuthi ngichaza ukuthi na konke kwabele phandle lapho ebhebhelini futhi sifanele sazi unyaka nehora nokuthi kuyini okungokwethu futhi lapho esehluleka khona namhlanje sifunde yonke into engaphakathi kwebhayibheli yilolu suku esifanele ukuphila kulo yilolu suku uNkulunkulu asibeke kulo lapha sibuke ezwini behluleka kanjalo ukubona uJesu labo bafarisi nabasadusi bakaHerodi izinhlangano ezehlukene zalolo suku zazinakho kulungiswe kahle futhi kulungiswe ngokuphelele kahle kwakungekho ndlela yokuphunyuka bacabanga kodwa-ke nkathi efika ngokoqobo wayehlukile kuba bonke bakucabanga wayengomncane umfothi obili owazalela emkhombeni ne ethange njengomntwana ozale ngaphandle komshado nazo zonke lezi zinto kanjalo kodwa nokho ufika ncamashi ngendlela umbhalo wathi wayeyofika ngayo futhi babejwayele kuloko kwashiwo uMose uMose wakhuluma ngaye wathi awu uma benimazi uMose benekungazi nami uMose wakhuluma ngami futhi noma kunjalo bakwazanga ukukubona nje besoneka kakhulu emasikweni abo bangakwazi ukukubona kodwa niyabo akezanga kuzobonakalisa lezo zinhlangano zalolu suku akezanga kuzobonakalisa inkolo yehlelo wenzela kuzobonakalisa ubaba nobaba wayeyizwi amen manje ngizizwa ngidala inkolo wezele kuzobonakalisa izwi likababa uNkulunkulu wathi wayezoba lapho futhi nango wayelapho uphiso obuciko odlula konke ophelele umsebenzi omkhulu wezandla kaNkulunkulu oh hey wayengukubonakalisa okuphelele kwakhe wabonakalisa yonke into uNkulunkulu ayekhulume ngayo wabonakalisa lokho u-Adama akusho ngayo wabonakalisa ngakho konke abaprofethi abakusho ngakho konke okhokho abakusho yonke into ayisho wayengukugcwaliseka kwezwi zonke izifanekiso kwagcwalisa kuye ya waba nguJehova ethestamente elisha wayenguJehova ethestamente elidala izwi ngaleyo nkathi okwakuyinsika yomlilo labonakaliswa futhi wakha phakathi kwethu uJehova ethestamente elidala waba kuJesu wethestamente elisha wayengukubonakalisa kukaNkulunkulu okuphelele wo ukuba ibandla namhlanje belingabonakalisa nje nalo bandla lokuqala ngenkathi uboya ungcwele wenza ngosuku lwepentecost ukuba umkhristu namhlanje bengabonakalisa sisigejane sipasteliwe kulokho ababeyikho ngedlulile ngiza namhlanje bengibukela ngiza ngehlela lapha ngenye yamakhasi agrandi amancane noma ezinye zalezi zindawo ezincane lapha ngiqaphele ukuthi bekukhona iplazi likakotini noluseni ohlukene babefanele babe neziphapho zamanzi amawindi mili lapho ukuphapha amazi ukugcina lokho kuhamba ngani na akusikho kwalapho impela kusikho kodwa bukani umntu lafika mdala belingeke line eminyaka emihlanu futhi bungaphila futhi wehluleka kubeka amazi kulowo izinsuku ezimbalwa futhi uyofa Niyabo, awusiyo into yasekuqaleni. Ilendlela siyiyo, simele sitotoze, futhi senze izikhulu ezinkulu ebandleni, futhi zambambathwa, futhi sabizwa ngalokhu lokho noma okunye. Oh, lawo makhristu asekuqakeni ayemahadlala, ayengagajali ukuthi ubani owayembambatha emhlane, ayebonakalisa uJesu Kristu kakhulu impela, ngangokuthi bathi babewajaja ngokuthi angeyengazi lutho futhi angafundile. Awayanga esikoleni isiphakathi. Futhi ake nazi siqu sasekolleji kodwa bawazi ukuthi yayikade lo Jesu lokho kudinga amaKristu namhlanje ubuwazi ukuthi kade uyo Jesu kugola kuthize ngawo kwehlukile ngiyazi lokho kuyinto engathandwa ngabantu kuyisho kodwa azifuni khona ukuthela ngabantu amaKristu afuni yona into elula Utyalo omdala ebandleni lami eminyakeni eyadlule wayevamise ukuma beze ecula icula kumele ngiyise ekhaya ezulwini ngobhedo nezimbali wentokomali yini kanti abanye balo kuba bazuza umkomelo futhi bakwedla badabula izilwane ezinegazi na qhabo ngimele ngilwe uma ngimele ngibuse cabanga ukuthi wawuyokwenzani ukuba wawulapha na yonke into yayimele nojesu kristu ukuba wawuphila ezinsukwini zakhe uphila lapho mfowetele unjalo useyilo izwi bukani ukuthi balinyathela kanjani namhlanje bukani ukuthi bazama kanjani ukulihlela futhi balihlanganisa na yonke into kanjalo nezwe imani tikelele tajani eselo tajani eselo isinqumo sokumela uJesu Kristu nezwi lakhe ningavumeli lutho luvimbela lokho hlala nalo ngqo njengento lendala yelondolo engumshayina wayevamisa kuyala eArizona naseCalifornia eminyakeni eyadlulayo yayingakwazi ukuthi bhala nelilori igama lesingizi kwakulukhuni ukuthi isazi uyiselelo lakho kuye uyazi ukuthi yayezane la yayineziqephu ezincane zamaphepha kungabhalwe lutho kuyo nhlobo yayivele nje idabule leso siqephu sephepha bese kunika isiqephu esisodwa uma usubuya leso siqephu sephepha sasifanele sifanelane nesiqephu sayo sephepha kungenjalo wawungayitholi indodolo yakho Lokho sekungcono kakhulu impela wawungaqophisha igama kodwa awuzi kuyenza isilima lapho ngoba lezo siqhebu sephepha sifanele sifanelane ncamashini siqhebu sayo sephepha Yilo ndlela uNkulunkulu enza ngayo isivumelane sake futhi isehlakalo sethu azifanele ukuba sifanelane nesivumo khona esithize mbethe shothize uhlelo lebandla elithize kodwa sifanele sifanelane nezwi likaNkulunkulu uJesu Kristu kunjalo uma siza kuKristu kodwa ke uKristu usibiza ngabakhe wamdabula wabakabili eCalvary ingcenye yakho wayiphakamisa nokuthi ihlale ngakwesunene sake okwabe kungumzimba umoya wafika wabuye wathunyela la ukumenzela umlobokazi lezo sihlakalo ezifanayo esasikuKristu sizofanele sibe kithi wayephelele kakhulu ngokoqobo waze wathokozisa umqophi wemifanekiso futhi wamphefumulela kakhulu ngokuthi waze wamshaya eCalvary oh hey Manje simbona njengoba kwasho umbhalo ubhizo obucilo odlula konke kaNkulunkulu simbona eshayiwe elimele futhi ehlushwe nguNkulunkulu nanga ubhizo obucilo odlula konke wangempela njengoba nje lo ashayo wakhe lokho kwenza ukuba nje wayiphila impilo yakhe enhle wayiyoba njengabanye babantu abashumela evangeli ehlaliswana namhlanje wayengumprofeti kodwa wayedlula umprofeti wayengunkulunkulu wayengu-Emmanuel futhi manje ukwamenza impela kimi abe ngubhizo obucilo odlula konke kimi nakuwe yingoba uNkulunkulu wamshaya eCalvary ukuba wayekade eshayiwe akunandaba ukuthi bangaka abafileyo aye bavusile ukuthi wayekade eshumayele kakhulu kangakanani ukuthi impilo yakhe enkulu yayinjani ukuthi izisho zakhe sasiyini wafakazeleka lapho wathokoza kakhulu uNkulunkulu wathokoza wale waba nguyena muntu kuphela owake wama ebusweni bomhlaba uNkulunkulu akwazi kumshayela bonke abanye lawo phelele washayela bangaphelele konke kudaliweyo kwakuwile kwadama kwahlengwa ngoJesu Kristu. Uphisa obucika odlula konke kaNkulunkulu kumele kuvivinge wakwenza kanjani na ngezi kulothiwa akusikho sisodwa umuntu ayakuphila ngazo kodwa ngamazwi wonke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. O mngane umKristu, hloma zonke izikhali zikaNkulunkulu, ungamele muva nomqondo omncane othize sivume ukholo sithize noma into omi ngayo. Hloma izikhali zonke zikaNkulunkulu uma uyona ubhekane nesitha njengoba kwenza inkosi yethu yakhombisa ukuthi umKristu obuthakathaka kunabo bonke angamehlula kanjani usathane ngezwe nje wayenamandla wayengamshaya usathane noma ngayiphi indlela ayifuna ngayo kodwa akayisebenzisanga wavele wathatha izwi nje wayesemehlula ngalo kulotshiwe kulotshiwe ndawo zonke kulotshiwe ngakho wehlula usathane ngezwi likaNkulunkulu. Manje lo kwakungubhizi wobuciko odlula konke ophelele futhi uNkulunkulu wawushaya isibonelo esinjepho owawuyizo into eyiyo ngempela kanjepho. Ukhuluma ngobubhizi kaMichelangelo wo womfanekiso oqoshiwe ngapho uMose eshaya emlenzeni na iBhayibheli lathi nomuntu woniwa ngaphezu kwabo bonke abantu woniwa kakhulu ngangokuthi wayengabonakali ngisho efana nendodana yomuntu washayo walinyazo wayelegazi wahlutshulwa yena yonke into eyayingenziwa wayebukeka njengenqwaba enkulu yegazi namathambo kuhamba ndawonye wayengabukeki ngisho efana nezidalwa ezingumuntu laba ehudula lokho phezulu eCalvary uNkulunkulu wamshayela thina lokho kumenza uphisa obuciko odlula konke uphelele. Oh ngimthanda kangaka ngazi ukuthi wangenzela lokho ngazi ukuthi wakwenzela lokho singakufanelisa kanjani na akekho owayengakufanelisa akukho muntu ofanele ukukufanelisa sasilaba singenathemba thina singena uNkulunkulu thina singena ndlela yokuhlengwa sonke sizale ngokucanzi futhi nje sasifanele sikhokhe inhlawulo kodwa wafika ophelele futhi wayephelele kakhulu futhi ngizisa kakhulu uNkulunkulu waze wamshayela thina nami. Manje cishe iminyaka ezinkulungwane ezimbili uNkulunkulu kade zama kumsika abe ngumlobokazi ongubhiso obuciko odlula konke obizwa ngebandla unjalo. uNkulunkulu kwenza kanjani la? Wenza ngendlela yakhe engaguquki nezwe. Izwi uNkulunkulu akayiguquli nezwe indlela yakhe. Noma bani ungaguquka uyaguquka ngiyaguquka isikhali siyaguquka izwe liyaguquka kodwa uNkulunkulu akaguquki phelele akaguquki futhi indlela yenza ngayo noma yini isikhali sokuqala ukwenza ngaso sonke isikhali ngendlela efanayo wasindisa umuntu ngesinye isikhathi ngoba waphenduka ileyo ndlela ayosindisa ngayo umuntu futhi waphilisa umuntu eyedwa ngoba wayenokukholwa uyophilisa olandelayo phezu kwezisekelo ezifanayo. Akubunezi indlela yakhe ngobani yabo ungozi busayo futhi ngophakade ungengena siphele olisezindaweni zonke wazigonge uNkulunkulu futhi ngakho-ke akadingi ukuba acele noma ubani ukuhlakanipha akadingi ukuba alinde aze afunde okuningi akadingi isiqu esisha uphelele futhi noma yisiphi isiqu futhi noma yiyiphi into ayiyeza kuqala sinqumo sakhe sokuqala zihlala sifana kuze kube phakade akusoze kuguquke. Oh ngijabula kakhulu futhi ngenkathi yenza uphiso obuciko odlula konke uqala wakhe wawubeka ngemuva kwezwi ngenkathi yenza uphiso obuciko odlula konke wakhe wesibili wawuyizwi. Amen. Wawuyizwi hayi emva kwezwi kodwa wawuyizwi. uNkulunkulu akaliguquli neze icebo lakhe lonke impela kuqala ukwenza ngakho ibandla lakhe lokuqala izwi. Manje uNkulunkulu lizwi ekuqaleni wayengozimele kuko konke okunye yonke enye into bonke abanye abantu. Manje angiqondile ukusho lokhu kuba ngehluke uNkulunkulu ungumehlukanize niyakwazi lokho na ukhuluma ngokuhlanganiswa na uNkulunkulu ungumehlukanize impela uyakwenza uhlukanisa abantu bakhe nezwe wehlukanisa uIsrayeli isizwe sakhe uzama ukwehlukanisa ibandla lakhe nezwe kodwa ibandla lifuna ukuqhubeka nezwe kodwa abantu bakhe usalokhu ehlukanisiwe ehlukaniswe naye ungubani na izwi umuntu wanga Lava kanjani umbhabhatizo kamoya ongcwele nomoya ongcwele waloba izwi nomuntu abe nombhabhatizo kamoya ongcwele futhi aphike izwi na ungakwenza kanjani umoya ongcwele kuphike izwi lawo uqobo elakishelwa nina na ngingeke uqone ufanele uvumelane nezwi futhi uma umoya wakho kuwe ungayikugcizelela zonke zezithembiso zikankulunkulu ngu-ameni kukhole kungalungile umfowethu Phelps Edman noma omunye umuntu lapha kulobu busuku ucaphunile ujesu kristu nguyele izolo namuhla laphakade uyizwi lelo impela ufana njalo yabo nomoya wakho uzofanele ugcizelele lokho ngu-amen o yena ngendlela eyodwa unguye ngandlela zonke nguyele izolo namuhla laphakade manje siyaqabela ukuthi unkulunkulu uqala ukumenza umlobokazi kakristu ngakho nomlobokazi ufanele akhonjwe kanye naye futhi abe kuye ngoba yingxenye yakhe manje umlobokazi uyingxenye yakhe izwi lalolo suku umlobokazi uba yingxenye yalolozwi ngokuba ngukristu manje ngiyakukhola lokho na sifanele sibe kuKristu kuKristu sifanele sibe abakaKristu kuKristu ingxenye kaKristu uyini osifazane uma ithathe wesilisa noma wesilisa ethathe wesifazane na lowo wesifazane uzofanele abe yingxenye yakhe abase babili bamunye futhi ngenkathi uNkulunkulu noKristu bebamunye babe munye isizathu uNkulunkulu wayeyizwi nezwi lenziwa inyama inyama nezwi babamunye futhi nxa ibandla liba ngumlobokazi kaKristu yena namavangeli bayafana ngasho kanjani ke ukuthi izinsuku zezimangaliso sebedlule ngasho kanjani khona ke ukuthi akasuye izolo namuhla naphakade ngasho kanjani ukuthi lezo zinto ingeyompostoli noma umfundi noma omunye umuntu ngolunye usuku ubo ingxenye yakhe na ngenkathi ethi kuyadlula amazulu omhlaba kepha izwi lami alisoze lahluleka kanjani ke sambula amashumi amabili nambili ngenkathi eseqedile kuloba incwadi na wathi ngiyafakaza ukuthi uma noma umuntu oyokwenezela izwi elilodwa noma asuse izwi elilodwa kuyo isabelo sakhe siyosusa encwadini yokuphila sizoza kanjani ezulwini kodwa-ke ukuba sithi awu ngikholwa yilokhu kodwa angikholwa lokho ufanele ube yize eligcwele ngokuba uyingxenye yakhe uzama kanjalo-ke unkulunkulu ukwenza ibandla lakhe namhlanje hhayi ngesivumokholo futhi bazama ukusiphoqela kulokho bafo ningakubona kuza isandla silobayo sizodongeni akuzu kuba kane kakhulu sizoze sibe yibandla lomhlaba nalo lonke ibandla lizofanele liwele kulokho ngqo noma limele izimo hawu senikulungele kumele lokho na kungcono ningakwenzi ngoba nje nicabanga ukuthi kuyini efanele kungcono nibe nokristu kini ngoba lelozi liphakade nalolozi lilokho okuyonivuza futhi niba yingxenye yalelozwi nikhonjwa kanye nezwi namhlanje wena uthi ngikumkristu ungowalibihlelo na awu lokho kuhlangene nangokukode nobukristu kulungile ukuba namahlela ngimelele nalokho kodwa niyebo ukuthi lokho abantu abayikho abantu abaningi bathi ngidiliza amahlelo ngiyawakhahlela angikwezi qhabo mnumzane amahlelo alungile kufana nje nezivumelwane ezisebenzayo kumbe noma yini efana nalokho kodwa uma unamathela ngoba uthi ngikumkristu ngoba ngisonde ebandleni elithize thize lokho akusho lutho kufanele ube ngokakristu nokristu yizwi futhi izikhathi eziningi lawo mahlelo likude lezwini njengoba empumalanga injalo kwintshonalanga ufanele uhlale nalelozwi ukuba ube ngumlobokazi uma ukumlobokazi usezwini lezwi likuwe lezwi elabonakalisa unkulunkulu ngokristu libonakalisa unkulunkulu ofanayo ngawe amen ameni kuchaza ukuthi makube njalo ngakho makube njalo ngikukholwa ukuthi kuyiqiniso ufanele ukhonjwe kanye naye manje uma ngizoba ngumelika wangoqobo ngempela uma ngizoba isakhamuzi sangempela salesi sizwe ngifanele ngikhonjwe naso ngifanele ngibe yikho konke eyinokho iyikho kulungile noma kungalungile ngifanele ngibe yikho konke eyikho kulungile noma kungalungile konke eyonokho iyikho kulungile noma kungalungile ngiphile ngifanele ngikhonje kanye nalesi sizwe uma ngizoba ngummelika kunjalo na ekazibulweni yayo noma ehlazweni layo inkululeko noma ilangazo noma yini eyiyo ngifanele ngibe umenzi wokungabi nakufa kwayo ngifanele ngime njengokukodwa yonke into eyayilokhu iyiyo yonke into eyayilokhu iyikho niyiyo konke yonke ibe yikho ngifanele ngibe ngabahlanganyeli bayo kunjalo ucabangayeni nje imizuzu embalwa manje-ke ukuba yilokho njengommelika ngizokufinyelelisa kini ukuze ngiqiniseke kukubona lapho sengivala ukuba ngummelika ngifanele ngikhonjwe kanye nayo yonke into eye yayenza manje-ke ngehlelayo ePlymouth Rock nokhokho ngangisePlymouth Rock nabahambi ngangilapho kanye nabo ngagibela noPaul Revere ngobunye ubusuku ukuxwayisa lesi sizwe ngezingozi zaso ngangifanele ukuba nguye uma ngangingummelika wela uthi o-40 Branham awume kancane bhayibheli lathi kumaHebheru isahluko sesikhombisa ukuthi uLevi owemukeliswa kweshumi watheliswa kweshumi ngokuba wayesekhaleni lika-Abrahama mzukwane ehlangabezane noMelkizedeki ukhokho kakhokho wakhe futhi wabalelwa kuye ngenkathi indodana engumzukulu kamzukulu kamzukulu wakhe wayesekhaleni lwakhe ngenkathi u-Abrahama ethelwa kweshumi kuMelkizedeki uNkulunkulu wakwabela ngaba wakwenza na kunjalo noma yini lesi sizwe esiyikho ngiyikho kunjalo ngakho ngehlela iPlymouth Rock ngagibela noPaul Revere ngawela iValley Forge ngangikunowomfula onoayizi noGeorge Washington ngangikomunye walawo masosha asemelika angena sicathulo kumasha ngokumelana neBritish nganginezinyawo ezibandayo ngalokho kuza ngenkathi ngisonga izinyawo zami ngibone Washington ephuma ehlane emali waze kwathi nguwo okhaleni lakhe ngokukhululeka ubusuku bonke ngangilapho ngenkathi kwenzeka ngaba noStonewall Jackson ngenkathi kuphikisana kokukhulu kakhulu ngenkathi izimpi zasenyakatho zijikele ezansi lapho bathi zonke izimpi iphuke emuva bathi uBujetson na bathi umi ngetshe lodonga ngaba naye lapho omncane fomncinyana omehlo walihlala sibhakabhaka bake bambuza ngama kanjani kuba ukuphikisana ukukhulu kangaka na indoda ezithobe kakhulu wakhahlela ibhuzu lakhe kanjalo wathi angiwayizi neza amaza emlekeni wami ngize ngibonge unkulunkulu somandla ngaba naye ezinkolelweni zakhe ngaba noStonewall Jackson kunjalo ngangisedilini letiye laseBoston ngasiza ukuphosa ilinge lalelo tiye lasebritish olodlekazi ngadingeka ngikwenze ukuba ngibe ngummelika yebo mnumzane yebo mnumzane ngasayina izimemezelo sikamazibuse noThomas Jefferson ngashaya insimbi yenkululeko ngoJulayi 4, 1776 ikhonjwe ehlazweni layo lombhedukazi ngenkathi kulo mfowabo nomfowabo noyise ebhekelene nelidodana ngifanele ngikhonje ehlazweni layo ngokufana njengoba ngikhonje ekazimulweni yayo kunjalo impela ngangisewekayilani ngenkathi yonke lawo masosha lahlekela izimpilo zawo ngiwabonile kwenza ngiwabonile ngenkathi yadlewekayilendi ngasiza ukugxumeka ifuleke egwami impela konke eyiyikho nako konke yake yakwenza konke eyikho manje ngokuziqheke ngithi ngingxeke yayo ngoba ngiyajabula kuba ngummelika alijabuli nina na kuba ngumkhizi ngifanele ngifane halleluya yebo mnumzane uma ngingumkhristu khona ke ngashumela ivangeli futhi ngixwayisa ngezahlulela ezizayo nenowa yebo mnumzane ngangiyingxenye yakhe emuva lapho phakathi lapho ngangiyingxenye yemntotho kankulunkulu ngangilomose esihlahleni esivuthayo ngaxoshwa egibhithe nomose ngabalulekela ehlane futhi nganginaye esihlahleni esivuthayo ngalizwa izwi lakhe ngayibona inkazimulo yakhe ngayibona insika yomlilo emuva kuleso sihlahla emuva lapho ekhuluma kumose ngaginayo lwandle lubomvu ngenkathi livuleka ngibonile insika yomlilo ehlala phezu kwentaba esinayi ngadla imali ehlale futhi ngaphuza edwaleni elishayiwe halleluya angizizwe nginamashumi amahlanu nanhlanu khona manje amen yebo mnumzane ngidle imali ehlane nabantwana bamaHebheru emuva labo ehlane futhi ngaphuza kulelo dwale elifanayo elishayiwe Ndaba lutshishiwa ngaloko kusange sikhathe ehlola lezo zindoka zaseJeriko futhi uyibonile indoda imi wahosha inkemba yakhe wayeze gijima kuyohlangabezana nayo wathi ngabo ngomunye wethu ngabo kanye nesitha sethu na yathi nginduna ebandla lenkosi ngimbonile uJeshua ephonsa inkemba yakhe phansi ngaguqa loJeshua ngenkathi ngikhothama phambi kwayo induna yenkosi ebandla layo ngizibonile izindoka zaseJeriko ziwela phansi ngokukhala kwecilongo ambona uJoshua wathi langa yima ngqi futhi inyanga yima phezu kwe-ajoloni ungayikazi ngalibona ilanga lima ngqi inyanga ingadluleki ukunikeza ukukhanya kwayo ngikubonile konke lokho kwenzeka ngangilodanyela phambili kwezingonyama nabantwana bamaheberu besasithandweni somlilo ngangiyoyileja phandle lapho ngenkathi umhlaba wonke umala no-ahabi nabo bonke oJezebeli babo nazo zonke izinwele zabe ziphunguliwe izinto zalolo suku obhende babo nophawuta yonke into yakuthola ibandla ngaba lo-Elija ngasho ukuthi umlezo umsula futhi uhlazekile ezwini likankulunkulu haleluya ngahlala naye itabeni kameli ngenkathi yema yedwa phandle lapho ngimbonile kukhululeka kuba gwehle umlilo vele ezulwini ngangilotshavile ngenkathi ebulela ugoliyathi uthuma unkulunkulu hawu uma ngingumkristu ngikhonjwa kuko konke lokho ngifanele ngibe yingxenye yakho yebo unumzane ngaprofetha no-Isaya ngosuku lwakhe ngangilojohane phezu kwejodani ngenkathi ebona ijuba lehlela phezu kwakhe ngama nojohane ejodane ngambona ephilisa abagulayo evusa ulazaru evusa indodakazi kajayiru ibuya iphila futhi emvako kuba yaseyifile ngikubonile lokho ngikhonjwa kanye naye ekufeni kwakhe ngafa kanye naye ngenkathi efa ekalvari futhi ngabuya ngavuka ekuseni yephasika kanye naye emandleni okuvuka kwakhe ngikufakazi wakho kulobu busuku ngafa kanye naye eKhalvari ngavuka kanye naye ngephasika haleluya ukuba ngibe ingxenye yakhe ngifanele ngikhonjwe kanye naye ngakhonjwa kanye naye ekufeni kwakhe ngakhonjwa kanye naye ekuhluphekeni kwakhe ngakhonjwa kanye naye ngenkathi yamahlela emala ngakhonjwa kanye naye ngenkathi bemxosha ethempelini ngenkathi bezama ukuphonsa bamsuse nganginaye lapho nganginaye ekufeni kwakhe ngavuka kanye naye ekuvukeni futhi nganginaye nabayikhulu namashumi amabili ngenkathi bekhwele bekamelweni eliphezulu yebo mnumzane ngawubona lewo moya namandla evunguzayo uvele ezulwini ngakhuluma ngezilimi labakugcotshiwe ngosuku lwepentekosti haleluya ngakinabo ngoba ngikhonjwa kanye naye uthuma unkulunkulu kunjalo ngashumela lo Petro ezenzo lesibili o ngashumela kanye naye lapho ngashumela kanye lopawulu e-Ariyopagu phambi komxeku yebo mnumzane ngangifanele ngaki kanye nojohane esiqikini sasepatmose wawubona umbono wokufika kwakhe nginjalo ngangambona luda ngaki kanye naye ngenkathi esenguqukweni ngaki kanye nowesley filimajengi laba yuma e-Arizona haleluya ngiyakhonjwa kulobu busuku lapho kulester dasmotel neqembu lebantu elikholwa yini efanayo futhi manje sihlele ndawonye ezindaweni zasezulwini kukhristu jesu haleluya ngibheke kufika kwakhe enkazimulweni kolunye lalezi zinsuku ngikhonjwa kanye naye ephila wangithanda efa wangisindisa empela wathwala izono zami zaya kude le evuka walungisisa ngesihle kuze kube phakade ngolunye usuku uyeza wo usuku oluyinkazimulo kajepo manje ngikhonjwa empapathisweni kabongcwele hhayi into ethize phandle lapha emgwaqeni into ethize eminyakeni engamashumi amane edlule nginawo khona mali ngikazimula namandla kankulunkulu kokuthethelelwa kwezono ngimbona ephilisa abagulayo evula amehlo aphuphuthekile ngimbona esho izinto zingakenzeki efunda izinhliziyo zabantu ngikhonjwa kanye naye enkonzweni yakhe yalolu izinsuku zokugcina uthuma kankulunkulu ngikhonjwa kanye naye ngokukhululwa ngaloli izinsuku zokugcina ngethemba ukuba yingxenye yalowo mlobokazi omkhulu ozayo ngolunye lwalezi zinsuku akulandaba ukuthi izwe likathini bangahle basib ubabize ngohlanya abanokuzihayiza noma ubhekisa bhule noma abakholwa uphambene nokukholwa okujwayelekile noma ngabe bafuna ukuba yini ngisalokhu ngifuna ukukhonja nalelo qembu ngisalokhu ngilabo ngisele lapho ngazalwa lapho ngifuna ukuhlala lapho ngiyohlala njalo ngilabo ngoba uNkulunkulu wangibeka lapho ngilapho ashiya ibandla lami ukuba ngize ngikhonje mina okuqobo nezigejane zabaginqika abangcwele ngomunye wabo ngikhonje kanye nabo bathi bi lehlekela ingqondo yakho mhlawumbe ngakwenza kodwa ngakuthola umqondo kaKristu ngatshela izwi lakhe ngatshela ubukhona bakhe ngathola ukuthi nguyelezelo lamuhla laphakade kathala ukuthi noma ubani omunye ocabangani ngakho lona yimi mina ngizokwenza inkomba yami ngikhonjwa kanye naye ngezwi likaNkulunkulu wathi lezi zibonakeliso ziyakubalandela abakholwayo ngiyajabula ngikhonjwa kulokho yebo mnumzane niyazi umshayo evanini omdala ngumnikazi wayo ngesike isikhathi nizwile ndaba kwakunevaulini endala futhi bayishaya indali ubhida babefuna ukuyithengisa futhi akukho muntu owayeyithenga bathi ubani ozokhipha idola na ubani ozokhipha idola nohafu na ugcineni yakhuphuka kanye yakhupha okwesibili idola nohafu egcineni indoda endala enwele zibunga yaphuma ezithemelini ngiyayazi indaba yayicosha yathi yangeke iyithathe yabeka into yokushaya ivaulini emtsalweni wayo yayisishaya izikhale zimbalo abantu bakuqala ukukhala izinyembezi izinyembezi zakuqala ukwehla ebusweni babo kanjalo futhi ngenkathi benza umtayise endaweni ubhida wayicosha futhi ubani ezokwenza yodwa wathi inkulungwane yamadola izinkulungwane ezimbili izinkulungwane ezinhlanu na kwakuyini owahluka na umnikazi lo owayeyazi lo owayaka wayazi ukuthi kuthola kanjani kwakukuye futhi ngoba nje uma sizama ukuletha amabandla ethu esivumweni kholo namahlelo asisazi sakwenza kwakuthi inyanga yokwakha yesintu eyenza umuntu ngomfanekiso wayo uqobo ezakhela yona umlobokazi wento efanayo bakuthi into eyayo yokushaya evaulini ishaywe ngomoya ongcwele ishaywe lelizwe enhliziyweni yakho kanye futhi kwizoba isibonelo sethu esize dlula zonke kunendaba ukuthi mangaka amabandla amakhulu oyaku nokuthi mangaka amagama ama elisencwadini kuzokwenzela uJesu Kristu kuningi unawo wonke amandla namahlelo nezivumo kholo namabandla omhlaba nezinhlangano emhlabeni wonke yebo mlobokazi yebo mnumzane igweda amabhizela manje igenge izwe oh kujoyina ibandla nezivumo kholo namahlelo nemibhedezo konke kuzofanele kunqunywe kusuka ebandleni umqondo yabo yakegama nje kunganaki kwabo izimfundiso zabo nezinto buyani futhi lidekutele umnikazi ucoshe into yokushaya nokuthi umnikazi ucoshe wele ngezandla zakhe ushaye izwi ukuthi uJesu Kristu uyele izolo namuhla laphakade uthi amen Nkosi ngeze ngibumbe ngeze Nkosi engifanele kuba yiko khona ke kuzoba khona into ehlukile manje ke uma ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyakudonsela bonke abantu kimi yebo mnumzane yagawula manje ugawulela phansi ezwini lakho kuphele gawula zonke izivumo khona nemibhedezo nayonke into isuka kuwe uzama ukubuyela kumlobokazi wendodana umuye ubhizo obuciko odlula konke ingxenye izwi uJesu wayengena kuyithatha indawo niyakumbula ngenkathi befunda ngalolo suku encwadini na wafunda ingxenye nje isiprofeti wakushiya konke okunye kwangosuku lokugcina sifanele sithathe leyo ngxenye ngakho yebo ugawulile ufuna ukugawula ibandla likhile njengoba enza nje indodana wayikiba njengoba enza umlobokazi nomyeni ukuba nibe ngumlobokazi wakhe nifanele nibe ingxenye yakhe hayi ingxenye yesifo mokholo hayi ingxenye ebali hayi ingxenye ehlelo kodwa hayi ingxenye yakhe ukugawulwe kwakhishwa kunoma yilubo olunye uhlobo lwesimo ngeke kusebenze ifanele ligawulwe ezwini izwe linqunge lisuswe kini bese nje shiya izwi kuphela liphile kini umqobo omkhulu imifanekiso ubala kuwe uvuma ukuma futhi ubunjele kufaneni nesidingakalo sakhe izwi lakhe elisidingayo ngensuku zokugcina ngiyakuthulela umoya wami phezu kwayo yonke inyama madoda la eni ngamadodana namadodakazi ayakuprofetha. UKristu ungubhizo obuciko odlula konke okukhonjiwe wezwi lenziwe inyama. Uyacela ukuba uzikhombe wena uqobo kuye ngezwe elifanayo ukuba ube ubhizo obuciko odlula konke womlobokazi. Manje bazalwane, uNkulunkulu wayenobhizo obuciko odlula konke ngaleso sikhathi ukuwethula ezweni. Manje ufuna ubhizo obuciko odlula konke namhlanje. Uyavuma na, usulungele mngane wami ngomKristu na, uqiniseke ngempela yini ukuthi impilo yakhe imbonakalisa kakhulu uKristu. Akule ndaba ukuthi izolithini. Bathi ulahlekelwe ingqondo yakho, uziyahlanya, uhambe futhi wajoyina lezi zigejana zabagqinqi abangcwele, ungakunaki lokho. Uma ngempela ungakasindiswa ngokweqiniso, futhi ukunowo mzimba nezwi likaNkulunkulu likuwe, futhi lizibonakalisa lona uqobo nokuphila kukaKristu kubonakala sakuwe futhi dewethu ungalithatha lelo thuba. Angikathali ukuthi uyini ukuthi inhloboni yezehlakalo nazo lelozi malibonakalise ngawe usuku ngalunye, ngoba uNkulunkulu ngalolu izinsuku zokugcina uthathela indodana yakho umlobokazi uJesu Kristu. Asikhothamise amakhanda ethu. Baba osezulwini othandekayo, indlela elihlaza kanje pho phambi kwesigejane sezihlakaniphi sabantu, imfundo yami ayenele Nkosi. Ngikulekela ukuthi umoya ongcwele omkhulu uzozikisa lamazwi enhlizweni yabantu ukuthi bazobona ukuthi bengichaza ukuthini uma bengakwazanga ukuqonda ngendlela yami yokugawula izinto Nkosi, kodwa enhlizweni yami ngiyabona ukuthi uzama ukwenzani. Ngiyakholwa Baba umlobokazi ufanele abe yingxenye yomyeni, ufanele abe njengomyeni ngokuba uyingxenye yakhe. Angeke neze abe ngumlobokazi wakhe aze abe yingxenye yakhe. Naleyo ingxenye yezu namhlanje lithi uyele izolo lamuhla naphakade. Uhlavu lukakolo lwake lwaphila emhlabeni futhi lwawela emhlabathini, lwavuka ekufaneni nenhlamvu eyangena emhlabathini. Kwinkosi ngosuku lwePentecoste lapho kwavela ibandla elikhulu, lapho kwavela enye inhlamvu kakolo ukuba yenziwe umnyene nomlobokazi wosuku lokugcina. Siyathola yawela phakathi yakhe iminyaka eyinkulungwane kusukela kumkhandi waseNaisiya, yalala ibole emhlabathini. Abaqeki babhala ibhuku The Silent God, owayengayeka abantwana abancane bafe futhi babulawa amabhubezi futhi bashiswa. Abantu ababelwela ukufa phambi kwezibukela enkundleni babulala amaKristu ngokufela ukholo futhi bawashisela ezingodweni ukuba lowo muntu kuphela wayenokuqonda kokomoya. Lokholo kufanele ukubona emhlabathini, kodwa wavumbuka futhi hayi kufaneni owangena emhlabathini ngakho. Wathele kufanele nenhlavu kakolo, kodwa ingathi ivela yayinamahlebo amabili njengokolo osemncane omilayo. Ekugcineni yamile yaphuma kusuka kuLuther kuya kuZwingli, futhi ikwehle njalo futhi ekugcineni ifika entshakazeni. Yazishintsha yona uqobo ngezinsuku zikaWesley, yabukeka ifana kakhudlwana impela nokolo, futhi kakhulu njengoba yenze ngamadlebe ibuyela kuyo uqobo futhi. Manje-ke siyathola yamile yabuyela cishe impela njengayangempela, futhi uma ubungakoba bese uhluba ikhoba uzothola leyo nhlavu yokuqala kakolo yayinenhlavu kuwo nhlobo yikhoba yicembe. Nkosi, ivuselele enkulu ePentecoste yaphuma yadingeka ibenga leyo ndlela Nkosi ukuvikela ukolo uma usuphuma, yayingeke yibe khona indawo yayo ukuba uye kuyo. Manje Baba, siyazi ukuthi sithatha zonke izinto ngemvelo ngoba wena wabumba imvelo, wahlenga umhlaba ngendlela owawubhabhathiza ngayo izinsuku zikaNowa. Emva kokushumayela kwakhe, wena wacwasisa igazi lendodana phezu komhlaba ukuwungcweliza. Wena uqobo nasenyakeni omkhulu ozayo ekuwulungisiseni kabusha, wena uzowushisa wonke ngomlilo kushiseke zonke izinto zezo zisuka. Wena umkhethi uyamsindisa, umpapathize, umngcwelise, bese ulungisa kabusha izwe kuye, bese umbiza kuye ngokuthi ungowakho uqobo ngokufaka umoya wakho ongcwele kuye. Siyazi ukuthi lokukholwa kuza ngendlela eqhubekayo efanayo, yonke imvelo isebenza ngokufanayo. manje enkosi uma sibone khoba manje lidede enhlamvini lihamba ngokwezwe uNkulunkulu yipha ukuba lezo zinhlamvu zizo ikhoba lidede ukuze inhlamvu ingene bukhoneli bendodana ngizwa ukuza kokuhlangene enkosi akuzu kuba kade bese kuthi ke zitebhise sikhulu esizihambelayo siyothatha umuntu obakazi wakhe simenyisele enkazimulwele bukhoneni bukankulunkulu ngiyakhuleka baba ukuthi uzobuzisa kamunye wethu asikhumbule enkosi ukuthi leli yithuba lethu singahle singabi nalo kusasa namhlanje ithuba lethu namhlanje emva kwesikhathi eside kangaka uma nilize iphimbo lakhe ningayenzi lukhulu inhliziyo yenu Nkosi uNkulunkulu ngibazi laba bantu uma ekhona lapha osilele kulokhu yipha kulokhu busuku ukuthi bazokwemukela ukugcwala kukaNkulunkulu futhi bagcwalise ngomoya ongcwele sibe khona baba manje namakhanda ethu ekhotheme nezinhliziyo zethu zikhotheme nazo bangane ngiyaxolisa ngendlela enginqula ngayo umlezo wami ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzolikhombisa nje ukuthi bengiqonde ukuthini Manje uma ngifuni umuntu abuke yiba uloko ukhothemisa ikhanda lakho nje ngifuni noma ngabe ngubani uma ungaqinisekile ukuthi impilo yakho manje yebo ngayinye yalezo zinto eziqhubekayo benzani na bangena enhlanganweni wenzani na umoya wasuka waya kwelinye Kwathi nje uLuda ngahlela wayongena ngqo kuwesi uWesley wahlela wayongena ngqo kuyiPentecost Pentecost yahlela uyabi na njengensika yomlilo nje lokhu iqhubeka nje nabanye abantu babengathi ngiyiPentecost lokhu kuhle ngiluthela lokho okulungile akukho kumelana nalokho kodwa mngane mngane ukole usalokhu uqhubeka Sibe nenye yezivuselele ezinkulu kunazo zonke ihlale isikhathi eside umlando ukhombisa ukuthi ivuselele ihlala kuphela cishe iminyaka emithathu lena isibo yiminyaka eyishumi nanhlanu noma ngaphezulu imikhankaso emikhulu yokuphilisa kodwa usupholile manje bukani zonke izimvuselelo njalo ziveze inhlangano enye emva kwazo kungani lena ingakwenzanga na kuneqembu elincane labazalwane elaqalayo phezulu phezulu lapha ndawo ndawo wa imvula yakamuva abayanga ndawo baqathaka ngqonga lana unyaka kakolo mngani kukolo kule nkonzo mhlabeni ifana nje naleyo yangena emhlabathini emuva ngaleya ekuqaleni isihlakalisa ngempela sePentecost amabandla ayahlelwa nelinye lizama ukwakha elikhulu kunelinye lokuthola amalunga amaningi nezinto izinhlangano kancane kancane siyakubona iPentecost siyakubona kudedela kude kodwa ini kuzofanele kukwenza lokho ngakho indodana ingafika enhlavini uma bekungekho lapho kuqala uma bekungekho khoba ngakuyo ibingenandawo kungayo kuyo uNkulunkulu wakwenza ikhoba nebo njengohlavu njengokolo njenganoma yini enye into ephuma ivele kugudlutukela manje nebo akaze ibebikho noma yipi inhlangano iqalayo kuphakama emva kwale ngani na asiseke isikhathi ayo sizokupheleni futhi uma ningekho nje impela lapho enifanele libe khona futhi ningathi futhi Branham uma uNkulunkulu ezozo omkhulu kowenu ngabagulayo futhi ngizwile ukuthi inkosi yenzene kuphenduleni umkhuleko futhi nizwile ngabanye abantu ezweni namhlanje uyakhuleka uthi ngingakukhulekela ukuthi ngizomukela leso sihlakala umfowethu Branham na ngingahle ngingaphinde ngikubone ngingahle ngingakuboni neze kodwa khuleka ukuthi ngizoba khona angizizwa nje ukuthi ngizoba lapho manje kodwa ngithanda ukuthi wena ungikhulekele ukuthi ngiyoba khona manje honke amakhanda ekhotheme bakamisa isandla sakho uzozisiphakamisa na ngoze kubuzise kubusise nawe uNkulunkulu akubusise leli qembu labantu ngikagele amashumi amahlanu mhlawumbe noma izandla ezingamashumi ayisikhombisa nanhlanu besiphakeme manje Jesu thandekayo wena ungubahluleli thina singabefundisi nje Ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo futhi uma ngifumela umusa emehlweni akho phendula umkhulu kwami uzibonile zonke izandla ziphakamile uyakwazi kusenhlizweni zabo siyakukholwa ukuthi bamisela ukuphila noSathane njengasemihleli kaDamu nje uzama ukuvimbela lo peace wobuciko odlula konke kubele uphume kwangathi kungamiswa kulobo busuku kwakathi igazi likaJesu Kristu lingakuvimba futhi kwangathi bangaphuma manje ngophiso obuciko odlula konke kuNkulunkulu siphe khona baba Bangathi bangakhonja ezwini likaKristu wathi uma umuntu engazalwa ngokusha bangathi bangamukela leso sehlakalo sokuzala kokusha bangathi bangamukela ubhabhatizo kamoya ongcwele kulungiswa kabusha koze zonke izinto zezo basalifuni inkosi hlanza lelozwe lisuke kubo bese ubabeka phandle njengophiso obuciko odlula konke phambi kwabantu siphe khona nkosi ukuze ujabule ngalo nyaka wesikhathi sasensimini ngezinsuku zokugcina lapha ukuba mele uphiso wakho obuciko odlula konke walaba besilizwe nabesifazane abafana namantombazane abaphakamise isandla sabo sibe khona nkosi busisa levuselelo eliqhubekayo edolobheni wonke unkulunkulu ngikhulekela ukuthi wonke wesilizwe nabesifazane oseduze osondele uzovakashela leyo mvuselelo futhi kangathi bonke bangagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi kangathi kungaba khona imvuselelo ifashion endala eshanela lonke leli dolobhe elincane lapha kuze kuthi abantu abavela ndawo zonke Sibe khona Nkosi. Sibe lezi zinto baba ngokuba sizicela egameni lika Jesu. Amen.
I love him.
Ngiyamthanda, ngiyamthanda, niyamthanda na? Niyazi uPaul wathi uma ngicula ngicula emoyeni. Angazi noma ngikude kabi ukuba ngumculi kodwa angazi nje noma kanye kanye ukuthi singeni qale yini lelo culo ngiyamthanda ungasinike indlela tata na ngoba wangithanda kuqala nilizwile na bangakwazi yena ake sibone senu lingelinye lamaculo amadala ngiyathanda kulicula kulungile manje asikhethemisa amakhanda ethu nje futhi sivala amehlo ethu futhi sicule manje ngiyamthanda 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 Ngoba wangithanda qa Wangithe Asileya Misha. Kolunye usuku izintingo zenkosikazi ziyoshibeka ziphakaphakeni kuyoba necilonke likhalayo abafileke kuKristu bayokwenyuka. Wo siyolifuna kanjani ngaleyo nkathi. Wangithengele tende so Ilapho bakhona uphiso obuciko odlula konke wethu. Bula nje bonke uphiso bobuciko abedlula konke ngaphambi kokuba baze babekwe eholo lodumo. Afanele bedlule eholo labo labagxeka ukuqala. Abagxeka uzofanele abone ukuthi bangawugxeka yini kodwa uma umela abagxeki khona ke uyise eholo lodumo. Ndodana kaNkulunkulu yedlula kubagxeki bazo zonke izinhlangano ihlelo kwaze kwathi ngisho uPilato wathi ngifumani icala kuye uJuda wathi ngibethele igazi elingenakucala kuleke uNkulunkulu wayiphakamisa futhi uyiphanyeke hole likhulu lodumo namhlanje ngakwese kunene sikaNkulunkulu yenza kunxusela Anifuni yini kuyijoyina lapho na? Anifuni yini ukuba yingxenye lokho na? Ningaba yiko nimenyele kuba yiyo. Sisaculela iculo anixoxisani ngani nje nayo manje. Thanda ka. Wangithe. Ngele ntende. So imthi. Se Calvary Sizacula futhi ngifuna ukuchawulana nomunye umuntu ongakho kwetafula manje uthi uNkulunkulu akubusise mngani ongumKristu uNkulunkulu akubusise ngikhulekele ngamunye yenzani lokho manje njengoba silicula leli futhi yathanda ngikhulekele ngikhulekele thanda ngoba Lakho ke khala nani nithi ngikhulekele nonke ngikhulekele ngifuna kuba lapho kabi kabi wangithengele seKhalvari. Manje sikhulumisa amakhanda ethu futhi sivala amehlo ethu futhi siphakamise izandla zethu futhi simculele lona manje. Oh Nkulunkulu, ngiyamthanda. Ngoba wangithanda kuqala. Wangithengenzendezo Bugalo piswelo buciko odlula konke ulenga lapho. Qobo omkhulu emifanekiso, uNkulunkulu omkhulu owenza umuntu futhi wambumba futhi wamenza ngomfanekiso wakho uQobo. Ngikhuleka kuwe Nkosi ukuthi uzosithatha kulobu busuku. Kwangathi lobu kungaba ubusuku besikhumbuzo obukhumbulekayo ngempela kithi ukuthi kulobu busuku Nkosi kulobu busuku khona lapha eStardust Motel kwangathi ungabumba abantu babe semfanekisweni wamadodana kaNkulunkulu sibe khona Nkosi. Ngoba omkhulu mifanekiso nguwe kuphela ongakwenza. Thatha izilako Nkosi libumbe khona ngqo ezinhlizweni zethu zonke ukuthi izingabo ophisi bakho bokuciko abedlula konke kulezi zinsuku zokugcina futhi sibizwe ngomlobokazi kaKristu. Abanye abantu bangahle babone ukuthi ukhona ubuqiniso obunje nenjabulo nje kumphilela Nkosi lolu suku ukuthi ngisho lamabandla kithi alahlekelwe ubuqotho bawo awalapho kubonakala ku njalo bonke sebuye Hollywood. Nkosi kwenzekani na balandele ubucebecebe sikhundleni senkazimulo. Siyazi ukuthi izwe licebezele izimfundiso ziqamileyo zezwe kodwa ivangeli likhazimula ngokuthando nangokristu. Sibe khona Nkosi ukuthi sizodede ubucebecebeli bezwe futhi singene enkazimulweni kaKristu. Bangabakho Nkosi wabathenga wena baphakamisa isandla sabo kulobu busuku bafune ukuba yibo. Manje baba uma bengingakwenza bengiyobenza kodwa ngikwazi kodwa ngithemba wena. Wena wathi oza ngibe ngisoze ngamlahlela ngaphandle. Oze izwi lami akukhole ngongijumileyo nokuphila okungune phakathi futhi akasayi kohluleleni. Hayi kuzenzisa manje Nkosi kodwa akukholwe wedlulile kufeni wangena kuphileni siphe khona baba bangabakho ngegama lika Jesu Christu amen. Ngiyamtshana na akamangalisi na sinike ishuni encane noma indlela ilapho dede wethu uyisimangaliso isimangaliso. Ngiyathanda ukucula la ngabe ngithatha isikhathi eside na. Ngiyakuthanda ukukhonza nikuthanda nina na umncane umlezo sikayo njengalowa ngi niyazi ngiyakuzonde kusika kodwa nina nifanele nizigobise isipikini uma seziphumele ngale futhi nisenze sibambe niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini na ya nifanele nisishayele phansi manje futhi niyabo ngiyathanda lo culo nawo isimangaliso isimangaliso Jesu kimi niyalazi lena isimangaliso isimangaliso Jesu kimi Lulege inkosele ukuthula uNkulunkulu namandla nguye engisindise engigcina kuso sonke senemihlazo sibangaliso kuhlengi wahamba lidunyisa igama lakhe kangilahlekile manje sekifunyenwe ngikhululekile kukho konke ukulahlwa uJesu nika inkululeko nentsindiso egcwele. Engisindise igcine kuso sonke isono nehlazo simangale sikuhleki wangalidunyisa igama lakhe wonke umuntu uyisimangaleso isimangaleso Jesu kimi umluleki inkosini yokuthula uNkulunkulu namandla nguye. Engisindise engigcine kuso sonke isono nehlazo simangaliso ngomhleki wamalidunyisa igama lakhe. Manje asithi ayidunyize Inkosi, ayidunyize Inkosi. Anizizwa nikolojiwe na, nizizwa nikahle na, kunjani Inkosi, isimangaliso. Nkulunkulu nibusise futhi, ngizobuyisela inkonzo manje kumfowethu uMongameli.